This message, Straight is the Gate, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday morning, March 1st, 1959, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Liteya oyo, ekuke ezali moke, yandeko William Marion Branham, eteya maki liboso na anglais na mokolo mwa lomingo na tongo mokolo mwa yambo. Sanza ya misato na mobu 1959 na Branham Tabernacle na Jeffersonville, Indiana, États-Unis ya Amerika.
Thank you for that. Thank you. It's so good to be back in the house of the Lord.
Matondi ndeko Neville, matondi. Ezali penza esengo kozonga na ndako ya Nkolo.
I always enjoy getting back to the tabernacle, no matter wherever I go. There's something about this little old spot that I like to come back to it.
Na sepelaka tango nyonso kozonga na tabernacle ata soki na kewapi. Ezaine loko moko yesalaka ete na sepelaka kozonga na mwa esika oyo.
Just, it was my first and only church I've ever pastored, and it just seems good to get back here again.
Ezali penza ona yango ezali losambo na ngai ya liboso pe bobelese moko oyo ngai na zala mokengeli pe ezali bobelese ngo kozonga wa lisusu.
And I believe that on that great morning when the sun refuses to shine and the stars fade out their light, I believe there'll be some from this tabernacle present there that day that's washed in the blood of the Lamb. I'm looking for that time.
Pe na ndimaka ete na ntongo monene wana, na ntango moyo eboyi kongala pe minzoto ebombi pole na yango. Na ndimaka ete baiki oyo bazali na tabernacle oyo bakozala kuna na mokolo wana. Ba oyo basukolami na makila ya mwana mpate. Na zali kozela tango yango.
As I come through the room just now, I met Sister Argenbright back there, and she was telling me that there was some people here who was at the Kingston meeting that visited at the time.
Kaka tango na zali kokota na biro, na kutani na ndeko mwasi Argenbright kuna na sima. Pe azalaki koyebisa ngai ete ezali na bato mosusu awa oyo bazalaki na liangani ya Kingston, oyo bazalaki kuna na tango yango.
So happy to have them here as a testimony. Wherever they are, if they'll hold their hands up, was at the Kingston meeting in Jamaica. Just, yeah, back at the back. All right. That's fine.
Pena, ba, esengo penza kozala na bango awa lokola litatuli, na bisika bazali, soki bakosepela kotombo la maboko. Bawe bazala kina lianga ni ya Kingston na Jamaica. Kaka iyo, kuna na sima. Malamu.
I see Oral's postcard. I guess you've already announced his meetings. I didn't know it until the dates until yesterday.
Na Monica postal ya Oral. Na banzi bosili kopesa liyebisi na tina na mayanga ni na ye. Na ebaki angote kino badat kino lobi eleki.
I think it begins on the 6th.
That's right. 6th through 15th.
6th through the 15th, Brother Roberts in Louisville. Now, go hear him.
Na kanisi ezo banda mokolo ya motoba boyete. Ko banda mokolo ya motoba kino mokolo ya zomi na mitano. Ndeko Roberts na Louisville. Sika wa aboke ndeko yokai.
Brother Roberts is a bosom friend of mine and a real servant of Christ. And I'm sure you'll enjoy his messages night after night.
Ndeko Robert azali moninga na ngai ya motema. Pe mosali ya Kristo ya solo solo. Pe nandimi solo ete bokosepela na mateya na ye. Na mpoko wa moko moko.
And as he prays for the sick, I'm sure that you'll see God move because he is a great warrior of faith, Brother Roberts is. And a God, man who God is using mightily.
Pe ye tango kobonde la po na babeli na nandimi solo ete bokomona nzambe kosala po azali mobundi monene ya kondima. Yende ko Robert. pe moto oyo nzamba azali kosalela na nguya.
And his ministry has climbed from, I remember when I first met Brother Roberts, he was in a little ragged tent over in St. Louis, Missouri, and I was in Kansas City, Missouri, and I was in Kansas City, Kansas, in an auditorium.
Pe lotomo na ye ekoli longwa na nakanisi lisusu tango tokutanaka na ndeko Robert po na mbala ya liboso. Azalaki na mwaye mamoko ya kala penza kuna na St. Louis na Missouri. Pengai nazalaki te na Kansas City na Missouri. Pengai nazalaki na Kansas City na Kansas na auditorium moko.
He sat on the front seat. Now if the service is over, we went around to the back and was talking. They introduced me to him.
Afandaki na kiti ya liboso. Sima ya lianga ni kusila, tokendeki na sima peto zalaki osolola. Bakutanisaki ngai na ye.
He's younger than I am. Oral's in his early 40s.
Azalile kepai na ngai. Oral alekisi mibu tukumine kalamingi te.
And so, he said, do you think God would hear my prayer for the sick?
Na bongo alobaki, okanisi ete nzambe akoyoka libonde linangai po na babeli.
I said, brother, he'll hear anybody's prayer that'll pray. Well, he started off and he said, here I go.
Na lobaki, ndeko, akoyoka libonde li ya moto nyonso o ya kobonde la. Abandaki pe alobaki, ngai wana na kei.
And he's a very smart man, college education, 4 years of psychology, and I'm sure he's a brilliant man.
Pe azali moto ya mayele mingi, atanga kelasi ya minene mibu mine ya psikoloji, pe na tembete azali moto ya mayele mingi.
And he's got up to a place now to where he's got a staff of advisors around him and things to when he speaks, he thinks it out. And you'll really enjoy him, I'm sure.
Pesika wa komi na sika oyo esali ete azala na etonga ya bapesi toli zingazinga na ye. Pe bongo na bongo. Na lolenge ete, tango ye akoloba, amilenge laka malamu penza. Pe boko sepela na ye penza, nandimi solo.
And so now, I would like to give just a little report on what our Lord did in our little humble meeting in Jamaica and in Puerto Rico.
Na boye sikawa na kolinga kolobela mwa moke na tina na likambo oyo nkolo na biso asalaki na mwa liyangani na biso moke na Jamaica pe na Puerto Rico.
It was a strange thing that I went over because many calls come in, as Leo here knows, that the phone, and through the run of a week there's literally hundreds of places call for meetings.
Ezalaki likambo ya kokamwa kokende na ngai kuna. Pamba te bambela eyaki ebele ndenge leo awa yebi ete telefone. Na poso moko bambela eutaka bisika kama na kama po na mayangani.
But yet I like to feel led where I go. Like for
kasi ata bongo nalinga komiyo kaete na kambami kokende sika na kei. Nalinga kabongo.
If I go because the man sent for me to come, then I come in the name of that church or that organization.
So kina kempo moto mokonde abengi singai boye na yende na kombo ya lingomba yango to ebungiseli yango.
If I would go because Brother Neville said I should go, I would have to go in the name of Brother Neville.
So kina kokende ponde koneville nde alobaki esengeli ete na kende ekosengela na kende na kombo ya ndeko Neville.
But I like to go when Jesus sends, so you can go in the name of the Lord Jesus to meet the people.
Kasi na sepela kokende tango Yesu nde atindi, po okoka kokende na kombo na nkolo Yesu, kokutana na bato.
Amen. And I was laying on the bed, and I'd been a little tired. This valley, sooner or later, I'll have to leave this valley. Because it's just breaking my throat to such a place, I just can hardly stand it.
Boye nalalaki na mbeto pe nazalaki ya kolemba mwa moke. Lobwaku oyo atandele kusenga na tika lobwaku oyo. Po epesa kangai mpasi mingi na mungungo kino ete, ekoma kanesiko oyo na kukaka kuhike la yangu mpiko te.
I can be away and be back. We come the other day, Leo and I, within 40 miles after being in the swamps in Florida. Throat all cleared up, and within 40 miles of Louisville, it stopped again.
na kokiko kende mobembo peko zonga, toyaki mokolo mosusu wana, ngai na leo, na takaya kilometre tuku motoba na mitano, simana biso kouta na mokili ya ba mai ebele na Floride, mongongo na ngai efungwa maki malamu penza. Kasi na takaya ba kilometre tuku motoba na mitano pona kokota Louisville, ekanga maki lisusu.
Brother Banks Woods ought to be here somewhere this morning, and the other day coming in from Kingston and Puerto Rico, where my throat had just been perfect, and I got off the airplane, still all right, and before we could get to Jeffersonville, it closed up again.
Ndeko Banks Woods asengela kiko zalawa na isika moko boye na tongoyo. Mokolo wana kuna na kouta na biso na Kingston pe Puerto Rico, epai mungongo na ngai ezalaki ya kubonga be. Pe na kitaki na pepo ezalaki kaka malamu. Kasi kaka liboso tokoma na Jeffersonville ekangamaki lisusu.
It's the valley here, it's the bacteria in the air, or either God one trying to get me away.
Bomoni, ezali lobwaku oyo awa, ezali ba mikrobu na kati ya mopepe, to ezali nzambe mokoto mosusu. Koluka komemangai mosika.
So I don't understand it. I prayed and asked so many times.
Boye na kososola yango te. Na bondela pe na senga mbala na mbala.
But however, I just woke up. It's about 3 o'clock in the morning and my wife and little boy was asleep.
Kasi ata bongo, na utaki kola muka, ezalaki pene yangonga ya misato na ntongo. Pe mwasi na ngai na mwana na ngai ya moke ya mobali bazalaki kolala.
And I raised up on the side of the bed and I seen a great number of people had gathered at a large place. And I said to Billy Paul, you go in there and give those people prayer cards. And he said, okay, Dad.
Bongo na namukaki na mupanzi ya mbeto. Pe na mona ki motango ya batu ebele penza bazalaki ya koyangana na esika moko ya monene. Pe na lobaki na Billy Paul, kende kuna pe kabolela batu wana bakati ya mabondeli. Pe alobaki, malamu papa.
In a few minutes he returned and said, you can't give prayer cards to those people. He said, you see this man standing here? I said, yes.
Si manamua miniti moke azonga ki pe alobaki. Mwaya kukabolela batu yango bakarti ya mabonde lezalite. Alubaki, omoni mobali oyo atelemiawa. Alubaki, iyo.
He said, he was over here and I said, everybody wants a prayer card, hold up your hands. And said, I went to give him a prayer card, he went somewhere else.
Alubaki, azalaki awa pe, nalubaki. Bato nyonso oyo balingi kozwa karti ya mabonde li, batombola maboko. Pe alubaki. Na kendeki kopesa ye karti ya mabondeli kasi akendeki sika mosusu.
And then I went over there and he is over somewhere else. I hear he is way back over here. Said I can't even give out one prayer card.
Na sima na kendeki kuna kasi akoma kine sika mosusu. Sika watala ye oyo azongi ngambo oyo. Alubaki, nazoko kata kopesa karti ya mabondeli mokote.
I said, well, Billy, you won't have to give out prayer cards because there's such a great space here to everybody can, prayer cards is to keep a riot, you see, and keep them in order.
Nalobaki, malamu bili, okoza anatina ya kukabula bakarti ya mabonde lite. Po ezalina esika monene penza awa na lulenge te motonyosa koki. Bakarti ya mabonde li ezalipo mobulu esalemate. Bumoni, pepo na kukbate la bango kati na molongo.
I said, oh, I can take everybody there, no more than what there is in the space I've got, and line them up and pray for them one by one.
Nalobaki, oh, nazaina makoki ya koyamba bato nyonso oyo bazali kuna. Kaka ba oyo bazali kati na etando oyo nazali na yango. Bongo kotia bango na molongo pe kobondela pona bango moko moko.
And he said, all right. And he turned to the right and went away from me. And I turned around this way. As he went off that way and was watching.
Pe alubaki, malamu. Pe abaluka ki na ngambo ya mobali pe akendeki musika na ngai. Bongo na baluka ki na ngambo oyo. Wana ye azalaki kokende na ngambo wana. Pe na zalaki kotala ye.
And I heard a voice come down from heaven. and said, but at this time I will begin to magnify them.
Ena yokaki mongongo moko kouta na likolo pe lobaki. Kasi na mbala oyo na kubanda kotombola yo.
And I looked and I never seen such a crowd of people. They were swarming from everywhere.
Bongo na talaki pe na mona na ino eboke ya bato ebele bongo te. Bazalaki kouta bipai na bipai.
And Brother Roberts' name was called. So now Brother Oral Roberts is coming to see you.
Pen kombo ya ndeko Roberts ebengamaki elobaki. Sika wa ndeko Oral Roberts akoya kotala yo.
And I said, how shall I greet Brother Roberts? Said, just the same way he greets you.
Pena lobaki, nakupesa ndeko Robert mbote ndenge nini? Elobaki kaka ndenge ya kupesa yo mbote.
Well, I seen Brother Roberts coming with a black suit on, a little hat like Bing Crosby wears, a little turn up and pull down, a little black hat.
Na bongo na mona kinde ko Robert koya na kazaka ya moindo na nzoto, na mwai kotilokola oyo Bing Crosby alataka, oyo tombwa ma moke na pembeni pe, etengama mwai koti ya moindo.
And I was standing kind of up and he looked up and said, hello, Brother Branham. And I said, hello, Brother Roberts. Shook his hand.
Pena zalaki neti ya kotelema, pe atombolaki miso na yepe alubaki. Mbote ndeko Branham. Pena lubaki mbote ndeko Roberts. Na pesa kie mbote ya luboko.
He said, you got a nice crowd. I said, quite a crowd, Brother Roberts. And he turned and went off the way Billy did, to the right.
Alubaki, ozalina batu ebele penza. Alubaki, batu ebele penza ndeko Roberts. Abaluka kipe akendeki ndenge moko bilipe akendeki na ngambo ya mobali.
And I thought, where am I going to speak to them from? And I tried on everywhere to find a place to speak. I was in such a situation, something down, that I couldn't see where to speak to them from.
Pe na milo belaki, na koloba na bango utane sika nini? Na mekaki na bisika nyonso pona zwe sika moko pona koloba. Nazalaki nesika moko boye lokola na se. Na lolenge ete nazalaki kokoka komona esika ya koloba na bango kouta na wana.
And somebody said, well, come over here. I said, well, you couldn't see no better there.
Pe moto moko alobaki malamu yakawa. Na lobaki, okoki komona malamu koleka na esika wana.
And I started across the place and I remember this and I said, the main thing for me to do is keep humble in my heart, always before God and His children.
Pe na bandaki kokatisa kokende na esika yango, na bongo na mikaniselaki likambo oyo, na lobaki. Likambo ya motuya oyo na sengeli kosala, ezaliete na koka kumikitisa na motema na ngai, liboso na nzambe pe bana na ye.
And I come out of the vision. And I thought, what does that mean?
Pena bimaki na emono neli yango. Bongo na kanisaki, elingi koloba nini?
Maybe it means we're going to have such a horde as where's it going to be at?
Mbala mosusu elingi koloba tokoza la penza na to eko salema na isika nini?
You see, sometimes in visions he don't tell you just where, he just speaks and you just, it's in parable like.
Bomoni mbala mosusu kati na bimono neli, akoyebisa yote esika nini, akoloba kaka peyo, ezailo kola na lisese.
Now I'm sure you that read the Bible understand that.
Pe na ndimi penza ete bino ba oyo bo tangaka Biblia bo zali kososola yango.
And then I went into the front room and sat down for a little while. And it was about 3:30 or 4 o'clock in the morning, I got real sleepy.
Na sima, na kota ki na chambre ya ngambo ya libosope, na fanda ki mwa moke. Ezala ki pene na ngonga ya misato na ndambo to ya mine ya tongo. Na koma ki koyoka pongi makasi.
I went back and laid down and I dreamed a dream and it was the most odd dream.
Na zonga ki pene alala ki, pene lota ki ndoto moko, ezala ki ndoto moko ya ndenge mosusu penza.
I am, most all of you know one of the managers, Jack Moore. Brother Jack Moore, known him for years.
Mingi kati na bino boyebi moko ya bandeko oyo babongisaka mayangani, Jack Moore. Ndeko Jack Moore na yebi ye leki mibu ebele.
I thought that I was out with the date with his daughter, a girl about 17 years old, and was taking her by the hand, leading her up the hill, little Jackie.
Na mwana kilokola na bimaki na mwana na ye ya mwasi. Mwana mwasi moko ya mibu pene zomi na sambo. Na simbaki ye na loboko pe komatisa ye likolo ya ngomba. Jackie Moke.
Well, I've known her since she was just a nursing baby.
Na ye ba ye uta tango azalaki na ino mwana bebe moke ya komela mabele.
And I was leading her up the hill, and I went 3 city blocks up the hill, leading this girl.
Pena zalagi komatisa ena likolo ya ngomba, pena mataki taka ya makatenilo misato ya ngomba. Wana nako kambaka ye mwana mwasi yango.
And we come under a big tree, and she sat down, and like a lot of the little teenage girls today wear them, skirts that, you know, kind of bulged out. And she had on one of those kind of a skirts.
Tokomaki na se ya nzete moko ya monene, bongo afandaki. Pe lokola bilenge basi mingi ya lelo ba lataka, ba jip moko e vimba vimba boyebi, yepe a lataki jip moko ya ndenge wana.
And she tucked this little skirt and kind of spread it out and sit down.
Pe akamata ki mwa jipi yango pe asala ki lokola kupanza yango moke bongo afanda ki.
And as young folks usually looking at each other, she folded her hands like this and began to look up towards the sky.
Pe lokola momesano ya bilenge ezalaka kotala na namiso, akanga ki maboko na yeboye pe abanda ki kotala na mapata.
Well, Jackie is a very fine little girl, but she has a great big mouth and great big eyes and kind of sandy hair. Not too attractive, but a real little lady.
Jackie azali mwana mwasi moko malamu. Kasi azali na monoko monene penza pe miso minene penza. Nasuki mwa motane. Azali na ye kitoko mingi te. Kasi azali elenge mwasi ya solo solo.
And I could see her big eyes as she looked towards the skies and how the reflection of the skies was in her eyes.
Pe nazalaki komona miso na ye minene wana akotalaka mapata. Na ndenge pe mapata ezalaki komonisama na kati ya miso na ye.
Well, I went about 5 feet from her and kind of laid down sideways like this and got a straw and put it in my mouth and began to chew on this straw.
Nakendeki mosika na ye nataka ya metre pene pene moko na ndambo, pe nalalaki tolo baboye na mopanzi, pe nazwaki lititi moko na chaki yango na monoko, bongo na bandaki kotafu na lititi yango.
And I began to think, what am I doing up here? Why, me an old man, and with this young girl.
Pe na bandaki ko kanisa, na zali ko sala nini awa? Ngai mo bange boye, na elenge mwana mwasi oyo.
Why said I'm married and have a bunch of children? I don't have any business up here with this young girl.
Na lobaki, na bala pe na zali na bana ebele. Na zali na likambo ya ko sala awa te na elenge mwasi oyo.
And I started to raise up, and when I did, a voice came from the tree and said, this is for a sign and for a cause.
Pe na bandaki kotelema, pe tango na telemaki, mongongo moko utaki na nzete pe lobaki. Oyo ezali po na elembo pe po na tina moko.
And I woke up and I almost screamed, a nightmare.
Pe na lamuka ki pe tikala ki moke na ganga, ndo to moko mabe.
Oh, wonder if that means that I'm going to backslide, or something happened to me.
Na kanisa ki, nazali komitu na soki na kozonga simato likambo moko ekokome langai.
Well, I thought if I go to trying to use my own mind, then I'll get it all mixed up. So I'll just wait on God.
Na milo belaki, soki na meki na sosola yango na makanisi na ngamoko, na komi koti sa na mobulu penza. Boye na kotale la kaka nzambe.
And I started praying. I said, Lord, does that dream pertain to that vision just in the early part of the night, or what does it mean?
Pe na bandaki ko bondela na lobaki. Kolo, ndoto yango ezali na likambo na emono neliwana na zwaki na ibandeli ya butu. To yango elingi kolobanini.
After waiting sometime, maybe an hour, my wife had already up and had breakfast ready.
Si manangai ko zela mwa moke mbala mususu ngonga mubimba, mwasi nanga asila kiko la mukape abongisa ki bile ya tongo.
Then the voice came back again and said, go on to Kingston and it'll be told you there what to do.
Bongo mongongo wana eyaki lisusu pe lobaki. Kende na Kingston pe koyebi samela yo kuna nini kosala.
So immediately I went to Kingston and they know Thursday afternoon that I'd be there Friday. That's all the advertisement we had.
Boye na kendaki mbala moko na Kingston peba bayebaki na mokolo ya minete na kozala kuna na mokolo ya mitano na sima na nzanga. Yango nde liyebi sinyonso oyo tuzalaki na yango.
I'm not very good that making or estimating crowds because I usually exaggerate on it.
Na zalaka penza makaste na ko to komeka koyeba mitango ya bato. Pombala mingi na lekisaka ndelo.
But the first night I'd say we had about 12 all about 1,200 people out because it was just snowing one day.
Kasi na pokwa ya liboso, na kogi koloba tozalaki na bato pene pene koto moko na kama mibale kuna, po yebana kikaka mokolo moko pamba.
And the next day they started runners running 4 miles on relay up the mountains. One runner would run for 4 hours and then let some other runner go on up the mountain.
Pena mokolo yelandaki babandaki kotinda bakimi mbangu kokende na taka ya kilometre motoba na ndambu. Moko akokoba na esika ya mosusu te na likolo ya mbangomba. Mokimi mbangu moko akopota mbangu ngongamine na sima akotikela mokimi mbangu mosusu akoba kino te likolo ya ngomba.
And the second night there was about 5,000. And the third night is estimated around 15,000, maybe 20. And there were thousands times thousands came to the Lord.
Pena poko ya mibale bazalaki pene pene na koto mitano. Pena poko ya misato elubamaki ete bato bakomaki pene pene na koto zomi na mitano. Tango mosusu pe koto tuku mibale. Pe bato koto na koto bayaki epai na nkolo.
And the vision was, the little church, well, the girl was a virgin, just a child. And that meant the virginity of the church.
Pe emono neli yango ezalaki, lingomba moke yango, mwana mwasi yango azalaki mongondo. Se mwana moke. Pe yango ezalaki kotalisa bongondo ya lingomba.
And the 3 city blocks up the hill was 3 days I would minister.
Pe makatanelo misato likolo na ngomba ezalaki mikolo misato oyo nasengelaki koteya.
I'm taking the little virgin church by my ministry from where she was on higher in the things of God until it shook the entire island.
Amen.
Na komemaka mwa lingomba mongondo yango na nzela ya mosala na ngai ya koteya, longwa na esika ezalaki te na likolo penza kati na makambo ya Nzambe, kino ete eningisaki esanga wana mobimba.
And all ministers and people around crying and begging and persuading just a night or two more, the city officials.
Peo batei na bato ya nzinga zinga bazalaki kolela kobondela pe kosenga penza bakonzi ya ngumba yango ata mpokwa moko lisusu to mibale.
We went from there to Puerto Rico. There we were met with great high triumph And thousands times thousands packed the track until it was estimated some 40,000 precious souls came to the Lord Jesus.
Tulungwa kiwana peto kendeki na Puerto Rico. Kuna tuyambama kina itonga monene penza. Pe baton koto na koto batonda kina nzela. Na lolenge te balobi ezalaki milimo ya motuya pene pene na koto tukumine oyo eyake epai na nkolo Yesu.
And after going, I hope I'd say this to my own church, but I couldn't do it out in the public around where home folks are not, because it might be looked at wrong.
Pe na tango tulingaki kokende na banzi na koloba likambo oyo na losambo na ngai moko, kasi na kokaki kosala yango kuna na liboso ya bato nyonso te, epa oyo bato na biso moko bazali te.
But I have the judge's name here on a piece of paper who gave the talk when he was leaving, right here, and him and his staff.
Kasi nazali na kombo ya Zuzi yango awa na mwa lukasa, oyu apesa ki diskur na tango tozalaki kolongwa, yango yu awa, ye na bato basala kana ye.
And he said, we have been honored in the island to have different ministers.
Pe na alobaki, topesa melamaki lokumu na esanga oyo ya koyamba bate ndenge na ndenge.
He said, when Mr. Billy Graham has just left the island recently and said we had a glorious meeting, he said, but Billy Graham just brought us the same gospel that we've always heard.
Alobaki, tango Monsieur Billy Graham autaki kotika esanga kala mingi tepe, alobaki, tozalaki na liyanga ni moko ya nkembo penza. Alobaki, kasi Billy Graham amemelaki biso bobele sango malamu moko oyo toyo kambala na mbala.
He said then we were honored to have Mr. Roberts on the island. He said, and Mr. Roberts gave us a great 3-day meeting.
Alobaki nasima topesa maki lokumu ya koyamba Mr. Robert na esanga. Alobaki pe Mr. Robert apesa ki biso mikolomisato ya mayanga ni minene.
But said the expenses was so high. And the hotel said left $35,000 for 3 nights. For the hotel expense.
Kasi alobaki mbongo ebimaki mingi koleka po na hotel. Alobaki atikaki nyongo ya dolar koto tukumisato na mitano po na pokwa misato ya kufuta hotel.
He said then Mr. Osborne was here, which was a great servant of Christ.
Alobaki nasima Monsieur Osborne alekaki awa. Oyo azali mosali monene ya Kristo.
But said when Mr. Osborne left, there was a letdown. It looked like everything was gone.
Kasi alobaki, tango Monsieur Osborne akendeki, kolemba ekotaki. Alobaki, emonanaki lokola nyonso ekendaki.
But said we noticed in this meeting that there really wasn't hardly anybody on the platform for Brother Graham to pray for.
Kasi alobaki, tomoni na lianga nyoyo ete bato bazalaki penza mingi te na etumbelo po ndeko Branham abondela po na bango.
But said after the services was over, we'd pick up truckloads of old chairs and clubs and everything out into the audience.
Kasi alobaki, sima ya mayanga niko sila, tozalaki kotondisa mituka ya minene na bakiti ya kala. Mangenda, pe biloko ya ndenge na ndenge, kouta na yanga nilo.
He said, it wasn't a man this time, God came to us. He said,
alobaki, ezalaki motote na mbala oyo. Nzambe nde ayaki epai na biso, alobaki.
I said, don't expect my prayers, but your prayers out there. Lay your hands on each other.
Nalobaki, bozela mabondeli na ngai te. Kasi mabonde ni na binonde kuna. Botiela na maboko ba moko na ba mosusu.
And they'd bring maybe a dozen or two at the platform, and when the discernment would come down, the people would just scream.
Pe bazalaki komema tango mosusu bato zomi na mibale to tukumi bale na etumbelo, pe na tango lisosoli ya makanisi ezalaki kokita, bato bazalaki se koganga.
We stayed in a fourth class hotel and paid all of our own expenses and ways ourselves.
Tofanda kina hotel ya talo mingi te tofuta kina mbongo na biso moko banzela pe biloko nyoso biso moko.
You help do that yourself with your tithings that you send me. That's what did it. And I want you to know that out of all of that you have a part of it.
Binonde bosungaki po na kosala yango bino moko na ba moko na zomi oyo botindela kangai. Yango nde salaki yango. Pena lingi boye baete na nyonso oyo wana eteni ya likambo yango ezalinde na bino.
And in the great glorious day to come, God will reward you. That.
Amen.
See, you didn't have to.
Pena mokolo monene ya nkembo oyo ezaliko ya nzambe akofuta bino yango. Bomoni, botinda makite.
If the person itself goes and performs something, then you see when that person leaves, they think, a big letdown. God left us. God don't leave you. He's with you always.
So ki moto ye moko akei pe asali likambo moko boye. Na sima bomoni, tango moto yango akei, bato bako kanisa. Oyo kosundola mapenza, nzambe atiki biso. Nzambe atika kabino te. Azalaka na bino tango nyoso.
See, you just as much into it as anybody.
Bomoni, bino pe bozali kati na likambo yango, lokola moto nyoso.
God may use a person for a certain ministry, but that don't mean that that person has an option on God. It's your own faith in God.
Nzambe akoki kosalela moto moko po na mosala moko boye ya koteya, kasi alingi koloba te ete moto yango azali na makoki moko ya libanda na momesano epai na Nzambe. Ezalinde kondima na yo moko epai na Nzambe.
And they'd go out there in little old wheel buggies that they take like baby buggy wheels and make a board and lay the people on and wheel them in.
Pe bazali kokende kuna na mwa bapusupusu bazalaki kozwa bapine ya bapusupusu ya babebe pe bati yango libaya. Balalisi bato likolo na yango pe bamemi bango na kati.
And after the service is over, all the racetrack would clear up. They just go along with wagons and scoop up little old carts and big old chairs and clubs and cots and beds and just where they just walked away and left them because of the presence of the Lord was there.
Petango lianga niesilaki, ete banzela nyonse tikalaki polele, bazalaki kolekelongo na bawago pona kolokota mwa makalo na baki akala, na mangenda pe, bakiti kwala na bambeto, na bisika oyo bato bautaki koleka pe kosundola yango, po bozali ya Nzambe ezalaki wana.
That's what we want to see. Man's out of the picture then. God is moving.
Yango nde tolingi komona. Moto azali na kati ya likambo yango te, Nzambe nde azali kosala.
Coming back just to help now this morning, I'm going to speak in a few minutes and I ask the boys not to release the tape.
Na bozongi awa ezalika kapona kosunga na tongo oyo, na koloba na mwa miniti moke, pe na senga kina bandeko babi misabando oyo te.
3 days I've tried hard to think what will I speak on, and this morning before left I felt a real stern warning in my heart to the church. I told them, take the tapes, but don't release them for sale.
Mikolo misato na mekaki penza kokanisa na kolobela likambo nini. Pe na ntongo oyo liboso na bima, na yokaki na motema na ngai kokebisa mamoko ya makasi penza na tina na lingomba. Pe na yebisaki bango, bosala band, kasi bobimisa yango te po etekama.
But before we do this, I'd like to give you just a little testimony. That it might do you good. It did me good.
Kasi liboso to sala yango, na kosepela kopesa bino mwa litatoli moko, po eko kakosala bino malamu. esalaki ngai malamu.
We went on a 3 days fishing trip. Leo and Jean and myself and my son, Billy Paul and his wife, down to a friend that comes here at the tabernacle from down in Georgia.
To salaki mobembo moko ya mikolo misato pona koloba mbisi. Leo, Jean, nangai moko, namona nangai Billy Paul pe mwasi na ye, epa ya ndeko moko ayaka awa na tabernacle. Autaka na Georgie.
And they take us back in some swamp. I don't know just where it was now, near Okeechobee or something like that. I don't know the name them Seminole Indians gave it.
Peba memaki biso na bisika moko ya mai mai. Siko na ebi penza te sika yango ezalaki. Pembeni ya Okeechobee, to eloko moko ya ndenge wana. Na yebite kombo nini ba Indien ya Seminole ba pesa yango.
But however, we were many miles back, and this brother Evans, his brother is a sinner.
Kasi atabongo tokendeki mosika penza na kati. Pende koyo Evans, ndeko na ye ya mobali azali mosumuki.
And he's a great fisherman, and he went back in the swamps a few months ago, and they have what they call the ground rattler.
Pe azali molobi mbisi monene. Pe azonga ki na bisika wana ya mai mai eleki mwa basanza. Pe bazali na oyo babengaka serpent sonnette.
And the ground rattler bit him and he just barely lived. His limbs swelled up and they taken him to the doctors and they gave him shots.
Pe serpent sonnette moko eswaki ye. Pe tikala ki moke akufa. Lokolo na ye vimbaki. Pe ba memaki ye pai ya minganga pe batubaki ye batonga.
Those things are deadly and they have a lot of cotton mouths back there also. Cotton mouth moccasin. Alligators up to 20 feet long.
Biloko wana ebomaka. Pe lisusu bazali na bitupa ya mai ebele kuna. Etupa ya mai mokasin bangando pene pene ba metre motoba na ndambo.
And while we were fishing back there, I'd caught a great big bass. Oh, it was a real day of relaxation. And
pe wana tozalaki koloba mbisi kuna, nakangaki monganza moko ya monene penza. Oh, ezalaki penza mokolo monene ya kopema sikawa.
He was so big I couldn't get him out of the water. And he just straightened out the hook and went on, or pulled himself free.
Azalaki monene mingi na lolenge te na azalaki kokoka kobimisaye na maite. Pe asembolaki ndobo yango pe alekanaki to amibimisaki.
We had many bass, about 150 pounds of big bass, and some of them weighing several pounds from 4 to 7, 8 pounds.
Tobomaki minganza ebele kilo pene na tuku motoba na mwambe ya minganza ya minene. Pe yango, misusu ezalaki kilo ebele kobanda ba kilo mibale to misato na ndambo.
And I caught this big one and he got loose. And I threw back and I caught another one around 6, 7 pounds.
Na kangaki moko ya monene kasi akimaki. Na bwaka kilisusu ndobo pe na kangaki mosusu ya bakilo pene ya mibale na ndambo. To misato.
And I had a long pole that you had to hold up over the lily pads.
Na zalaki na nzete moko ya koloba ya molai. Oye zalaki kosenga kosimba yango likolo ya bankasa ya fololo lisi.
And brother Evans was all wet from wading in the water because it's just marshes.
Pendeko Evans azalaki na topolaki nzoto mobimba likolo ya kotambola na kati ya mai. Pamba te azalaki kaka bisika ya mai na mai.
And he pulled off his shoes and rolled up his trouser legs and was sitting on a little dry place, kind of drying his clothes.
Pe alongola ki sapato na ye pe agumba ki makolo ya pantalon na ye, pe afanda ki na mwa esika moko ekauka, po bilamba na ye ekauka mwa moke.
And he seen this big fish wallowing around in the bushes, and I was wading towards him. He said, "Just a minute, Brother Branham, I'll get him for you."
Pe amona kimbisi yango ya monene kobaluka baluka na kati ya matiti. Pe ngai na azalaki kokende ngambo mbisi yango ezalaki. Alobaki, zela mokende ko Branham, na kozwela yo ye.
And he run out there, and I'd pull it up, just the fish is about killed laying in the pads.
Pe akima kimbangu kino na sika yango pe na tombola ki yango likolo, kobanza ka ete mbisi yango ezalaki pene kufa. Elalaki likolo ya bafololo balisi.
And he run out to pick him up. And when he did, he let out a yelp, and here he come back, a rattler bidding.
Pe akima kimbangu kolokota yango, pe kaka tango alokota ki yango, aganga ki makasi penza, pe azonga ki, serpent sonete swa ki ye.
And we looked at it, and there was the fang holes in his foot where the rattler had hit him, and it was hurting him so bad till the tears was in his eyes.
Totala ki sika yango, pe madusu ya mino ezalaki na lokolo na ye na sika serpent sonet yango eswaki ye. Pe ezalaki kosala ye pasi makasi kino pinzoli etondaki ye na miso.
Said felt like his bones was just paralyzing.
Alobaki azalaki koyoka lokola mikuwa na ye ya nzoto ezali kokoma paralize.
And there we was many miles back in the swamp. He's a big man to have to pack.
Pe tozalaki kuna mosika na kati ya bisika yango ya mai mai, azali mobali monene soki esengi komema ye.
And when a snake bites you, you get so sick in a few minutes till you're just about dead.
Pe tango nyoka esui yo, okobela makasi na mwa miniti moke na lolenge te okokoma pene okufa.
And Leo was standing present. And something came on my mind. Thou art still God.
Leo pe azalaki wana. Bongo eloko moko elaki ngai na likanisi. Ozali kaka Nzambe.
And when he's holding his foot and gripping it in those two big fang holes in there where the rattler had grabbed him.
Pe wana azalaki kosimba lokolo na ye pe kofinaka yango. Na madusu mibale wana ya minu ya mnyoka na esika serpent sonete swaki ye.
I laid hands on that place and said, Lord, it is written in thy word, they shall tread on the heads of serpents and scorpions, and nothing shall in no wise harm them.
Natiaki maboko na esika yango pe na lobaki, Nkolo ekomami na liloba na yo, bako nyata mito ya banyoka pe bankoto, pe eloko ata mokote ekosala bango mabe.
And at that very instant, every pain left his foot, put on his shoes and fished all day.
Pebo bele na tango yango penza pasi nyonso esilaki na lokolo na ye. Alataki sapato na ye pe alobaki mbisi mokolo mobimba.
Went in that night and told him about him. They said, you better go to a doctor. He said, if God has protected me this far, he'll take care of me the rest of the way.
Tozunga kina pokwa wana pe abeta kili solo yango balobaki. Ekoza malamu ukende pa ya munganga. Alobaki, soki Nzambe abate linga ite sikoyo. Akobate langai na oyo tikali.
We feast 3 days, no ill effect at all. God still is God. He keeps every promise.
Tolobaki mbisi mikolo misato pasi ata moke kutute. Nzambe azalise Nzambe akokisaka bilaka na ye.
And of all my ministry, that's the first time I ever seen God come to a snake bite, because it's the first time I ever had the opportunity to pray for someone snake bit.
Pe na lotomo na ngai mobimba yango nde mbala ya liboso oyo natikala komona Nzambe kopikisa moto baswi na nyoka. Pamba te ezalaki nde mbala ya liboso oyo natikala kozwa libaku ya kubondela pona moto baswi na nyoka.
Just let you know that he keeps all his promises and his words are good and true.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
Etalisi bino bobele ete akokisaka bilaka na ye nyonso. Pe maloba na ye ezali malamu pe solo. Amen.
Remember the services tonight and this coming Wednesday. And pray for somebody now that really needs to be prayed for. That's me.
Bobo sanate mayangani ya pokwa ya lelope ya mokolo ya misato oyo ezali koya. Pe bobonde la pona motomoko oya sengeli penza na mabonde lisikawa. Ezali ndengai.
And remember Ken Brother Robert's meeting when it comes to town and greeting from the tabernacle.
Pe bobo sanate ko kende na lianga ni andeko Robert tangwe ko salema na ingumba. Pe bope sa yembote ya tabernacle oyo.
Before we read the scriptures, I'd like for us to stand to our feet just a minute.
Libosoto tanga makomi na kosepela to telema mwa moke.
And without the music, let's just sing a chorus or two of this glorious old hymn of the church, My Faith Looks Up to Thee.
Pe kozanga miziki ebeta, toyemba kaka eteni moko to mibale ya loyembo ya lusambo, oyo ya kala pe ya nkembo. Kondi marangai etomboli miso epai na yo.
All right, everybody join right in with me now. Let's sing it and don't think of how you're singing it. Just sing it to the glory of God.
Amen.
Will you give us a lead on it, Brother Neville?
Malamu. Bino nyonso boyemba elongo na ngai sikoyo. Boye toyemba yango. Pe bokanisa te ndenge bozali koyemba. Boyemba yango kaka po na lukumu na Nzambe. Okosepela kobanda loyembo yango po na biso ndeko Neville.
Kondima na ngai
etomboli miso epai na yo. Yo mwana mpate. Ya Calvary,
Savior,
Nzambe mubikisi. Sikawa yoka ngai wana nazali ebondela. Lungola kukweisama ngai nyoso. Tika ete banda lelo nazala mubimba wayo. Wana abomoi na kotambola na nzela ya molili e mawa ezingi ngai. Yo zala mukambi nangai. Bongola molili ekoma pole. Bongola mawa kubanga nyoso. Kotika te natangwa lisusu. Musika na yo.
With our heads bowed, I would like to read from the sacred writings of the Bible, St. Matthew, the 7th chapter, 13th and 14th verses. And may the Lord add his rich blessings as we read it.
Wana togumi mitona biso na kosepela kotanga uta na makomi ya bule ya Biblia, Santo Matai mokapo ya sambo. Milongo ya zomi na misa tupe ya zomi na mine. Petika ete nkolo abakisa mapamboli na ye ya mutuya wana tuzali kotanga yango.
Enter ye in at the straight gate, for wide is the gate and broad is the way that leadeth to destructions, and many there be which go in thereat.
Bokota na ekuke ya moke. Pamba te kuke ya monene, penzela oyo ifungwama, yangonde ememaka na libebi. Pe bato oyo bakokota kuna bazali mingi.
Because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Let us pray.
Poete kuke oyo ya moke, penzela ya nkaka, yangonde ememaka na bomoi. Pe bato oyo bakomona yango bazali moke. Tobondela.
O God, who brought again the Lord Jesus from the death and from the grave, and has presented him to us this morning as a living sacrifice.
Enzambe, oyo asekwisa kinkolo Yesu longwa na kufa pe longwa na nkunda, pe atalisi biso ye na tongo oyo lokola mbeka ya bomoi.
We humbly dedicate our lives to thee anew on the thoughts that you would be so mindful of us.
Tobulisi lisusu bomoi na biso epai na yo, na komikitisa na likanisiete yo okokanisela biso penza.
While we were yet sinners, dead in sin and trespasses, you sent your only begotten Son, made in the form of sinful flesh, to become a propitiation for our sins, that the innocent suffering for the guilty might reconcile us together again in fellowship with thee.
Wana tozalaki na ino basumuki, bakufi kati na masumu pe na mabe, otinda kimona na yo ya likinda, oyo asalemaki na lolenge ya nzoto ya masumu, kokoma mbeka ya kolongola masumu na biso, ete ye oyo akweisa mate, wana akonyokwama po na ba oyo bakweisami, ako kakozongisa biso na bondeko elongo na yo.
No, God, if there is sin in our midst this morning, something that might hinder the Holy Spirit from bringing us the message of God to each of our hearts, we pray that humbly, Lord, you forgive us of our trespasses.
Pe enzambe soki lisumu ezali kati na biso na tongo oyo, eloko oyo ekoki kosala ete Molimo Mosantu azanga makoki ya kome masango ya Nzambe na mitema ya moko na moko na biso, na komikitisa, tobondeli ete Nkolo olimbisa biso mabe na biso.
Cleanse us by the blood of the Lord Jesus.
Petola biso na makila ya Nkolo Yesu.
Whom we know in ourselves we are nothing. And we confess that we are nothing.
Oyo to yebiete na biso moko to zali pamba. Peto tatoliete to zali pamba.
But thou art holy, thou art true, thou art righteousness, thou art the very fountain of mercy. And we humbly crawl there today as penitent souls.
Kasi yo zali mo santu. Ozali solo, ozali bo yenge beni, ozali liziba penza ya mawa. Peto ye na konguluma na komikiti sakuna, lokola milimo ezaliko yambola.
As the testimony has just went forth from Jamaica and from Puerto Rico, and where you have worked such great works, oh God, it's the sign of the coming of the just one.
Lokola litato lio eti kopesama ya Jamaica pe ya Puerto Rico, epai oyo salimi salami nene penza, e Nzambe ezali lembo ya boye ya moyenge beni.
How you delivered Brother Evans from the poison fangs of that serpent. Because he was a believer, and your words are always true.
Denge obiki sakinde kwa Evans na ngenge ya mino ya nyoka wana, po azalaki mo ndimi, pe malobana yo ezalaka tango nyoso solo.
Now, Lord, deliver us from the fangs of death this morning.
Amen. Yeah.
Or the enemy has bitten and poisoned us.
Sika wankolo, kangola biso na mino ya liwa na ntongo oyo. Na bisika oyo moyini aswa kibiso pe akotisa kibiso ngenge mabe.
Let thy healing balm this morning, Lord, saturate our spirits and cleanse us from all unrighteousness.
Tika ete nkisi na yo oyo ebikisaka na ntongo oyo nkolo. Etondisa milimo na biso meken pe peto la biso na nyonso ezangi boyenge beni.
Heal the sickness of the physical bodies that's broken down by the powers of the enemy. All that's in divine presence, may they be healed.
Bikisa bokono ya banzoto ya mosuni oyo ebebisami na banguya ya monguna. Ba oyo nyonso bazwami liboso na bozali ya Nzambe. Tika ete babikisama.
Speak to us now through thy written word, Lord. Knowing not what to say, but thou wilt provide it.
Lobela biso sika wananzela ya liloba na yo oyo ekomama nkolo. Na kozanga koyeba nini ya koloba, kasi yonde okopesa yango.
And you warn us, Lord, and make us ready for your coming. For we ask this in Jesus' name, and for his sake, amen.
Pe oke bisabiso nkolo, pe salaete, tomilengela po na boye inayo, po to sengi oyo na kombo na Yesu, pe na bolingo po na ye. Amen.
I'm always a little late because I'm waiting on Sunday school, I guess is out.
Na zalaka tango nyonso na mwa retard po na zalaki kozela pe na banzi ekodime bimi.
But there's something about it when I come home, I just feel like I got plenty time.
Kasi eloko moko boye esalaka ete tango nazonga ka awa na mona kalokola na zali na ngonga ebele penza.
You know we're in too much of a rush anyhow. So we just go to believe God.
Boye bi tozala kama kambo noki noki koleka tandenge nini. Boye tokondimela kaka Nzambe.
Our Lord was giving this stern warning to the people of his generation. The people that were very religious.
Kolo na biso azalaki kopesa likebisi makasi oyo na bato ya ekeke na ye. Bato oyo bazalaki basambeli minene.
And he said, straight is the gate, and narrow is the way that leadeth to life, and few there'll be that'll find it.
Pe alobaki ekuke ezali moke, pe nzela ezali na nkaka, oyo ememaka na bomoi. Pe bato bazali moke oyo ba komona yango.
Now that wasn't because they wasn't religious. They were very religious.
Sikawa ezalaki te po bango bazalaki basambeli te. Bazalaki basambeli minene penza.
And because that they had trusted in the church and in certain creeds and denominations, and had believed to an extent in God, they thought everything was all right.
Pe lokola bacheki elikia na bango na lingomba na bindimeli moko boye pe na ba denomination pe lokola bandimela kinzambe kino na bosanda moko boye. Bango bakanisa kiete nyonso ezalaki malamu.
But he was telling them that there would be few that would enter in.
Kasi ye azalaki koyebisa bango ete bato mokende bakokota.
And I'm wondering this morning if I could not liken that generation to this generation.
Pe nazali komituna na tongo oyo soki na kokite kokokanisa ekeke wana na ekeke oyo.
See, it was at the closing of the Jewish dispensation. And he was referring back to different ones and different endings of different dispensations.
Bomoni ezalaki na suka ya eleko ya Bayuda. Pe azalaki koloba na tina ya bato ndenge na ndenge. Pe suka ndenge na ndenge ya bikeke ya ndenge na ndenge.
I was telling them that the very thing that had been done in former dispensations was being done before them. And they failed to recognize it.
E azalaki koyebisa bango ete kaka likambo oyo esalemaka na bileko eleka liboso ezalaki lisusu kosalema liboso na bango. Kasi bazangaki kososola yango.
And let's see some of the things that he was speaking about.
Pe totala mwa makambo yango oyo ye azalaki kolobela.
They, for instance, could not believe that God was in that man. That was the biggest obstacle that they had to climb over, was how him being man yet made himself God.
Bango ponandakisa, bazalaki kondimate te nzambe azalaki na kati ya moto yango. Yango nde ezalaki epekiselo ya monene koleka oyo bango basengelaki kolonga. Ezalaki ete ndenge nini ye oyo azalaki moto, kasi amikomisaki nzambe.
They could not see how God could dwell in human flesh. And in all ages, and in all times, God has always dwelt in man.
Bazalaki kokoka komona te ndenge nini nzambe akokaki kofanda kati na nzoto ya moto. Pe na bileko nyonso, na bantango nyonso, nzambe tango nyonso afandaka kati na moto.
Man is God's agent. In every generation, God speaks to his people through human lips. He always chooses someone or something that he can use.
Moto azali mosaleli ya nzambe. Na ekeke nyonso, nzambe alobelaka bato na ye na nzela na bibebu ya moto. Aponaka tango nyonso moto moko to eloko moko oyo ye akoki kosalela.
And he referred to them as being such a stumble about Abraham.
Pe apesaki ndakisa ya Abraham lokola ezalaki libaku epai na bango.
He said, told them, if you call yourself the children of Abraham, Abraham your father, he saw my day and rejoiced to see it. Abraham the prophet.
Alobaki ayebisaki bango, soki bozali komi benga bana ya Abraham, Abraham tata na bino, amonaki mokolo na ngai pe asepelaki komona yango. Abraham musakoli.
And no doubt that Jesus was referring to them, that he had proved to them that he was Messiah, because the sign of Messiah was following him.
Pena tembete Yesu azalaki kolobela bango ete asilaki kotalisa bango polele ete ye azalaki Masiya. Pamba te elembo ya Masiya ezalaki kolanda ye.
And it had been that way through every generation, that the sign of the Messiah.
Pe ezalaka bongo na bikeke nyonso ete elembo ya Masiya.
But yet him making himself God, the Messiah himself, that stumbled them. They could not understand it.
Kasi ata bongo ye amikomisa nzambe, Masiya ye moko, yango ebetisaki bango libaku. Bakokaki kososola yango te.
Now when Abraham, who they call their father, met God, he was also in flesh.
Sikawa tango Abraham, oyo bazalaki kobenga tata na bango akutanaki na Nzambe azalaki pe kati na nzoto.
Because he eat the meat of a calf, eat cornbread, and drinking milk and butter in the presence of Abraham, and yet he was God.
Pamba te ye aliaki mosuni ya mwana ngombe, aliaki lipa ya masangu, pe amelaki miliki, na mateka, na miso ya Abraham. Pe atako bongo azalaki Nzambe.
Abraham recognized him, God, and called him Elohim, which is the Almighty Jehovah.
Abraham asosolaki ye Nzambe, pe abengaki ye Elohim. Elingi koloba Yahweh na nguya nyoso.
A man wearing clothes with dust on his body and sit under a tree for shade and eat meat and drink milk.
Moto oyo alataki bilamba na putulu na nzoto na ye, pe afandaki na se ya nzete po na piyo, pe aliaki mosuni pe amelaki miliki.
Then those cold, cruel-hearted, selfish, righteous Jews could not believe him to be the Son of God and called Abraham their father.
Bongo ba yenge bene ya ba yuda wana ya malili, ya mitema mabe, ya miyimi, ba zalaki kondimatete ye azalaki mwana na Nzambe. Kasi ba zalaki kobenga Abraham tatana bango.
And he was letting them know that he was doing the same things in his flesh that God did in another flesh when he met their father Abraham. And Abraham believed it, and they couldn't believe it.
Pe azalaki ko yebisa bango ete azali ko sala makambo kaka moko kati na nzoto na ye oyo Nzambe asalaka kati na nzoto mosusu tango akutanaka na tata na bango Abraham. Pe Abraham andimaka yango, kasi bango bazalaki kokoka kondima yango te.
You see, when Abraham was sitting under his tent because he had made a choice, and that choice is brought before every person that's born in this world.
Bomoni tango Abraham afandaki na se ya hema na ye, pamba te ye asilaki kopona. Pe kopona yango etiami liboso ya moto nyonso oyo abotami na mokili oyo.
The tree of good and evil is set before every person.
Nzete ya malamu na mabe etiama liboso ya moto nyonso.
And when Lot, his nephew, and their herdsmen begin to argue about the grounds, Abraham, being a just man, said to them, "Just let there be no arguments among us. You just choose your way of going."
Petango Lota mwana yande konaye na bakengeli nyama na bango babandaki koswana swana pona mabele. Abraham lokola moto ya sembo alobaki na bango, koswana ezala te kati na biso. Yo ponaka kanzela oyo sepeli kolanda.
That place comes into every believer's life. And it's before you this morning, and it's before me.
Esika wana ekomaka na bomoi ya mondimi nyonso. Pe na tongo oyo yango ezali liboso na bino. Ezali pe liboso na ngai.
Lot didn't think that he was going to backslide, but he went to looking towards Sodom, where things were easy. And there's many times that we look towards the easy way.
Lota kanisa kite ete akozonga sima, kasi akendeki kobwaka miso na ngambo ya Sodoma esika makambo ezalaki pete. Pembala mingi tomibwaka kana ngambo ya nzela pete.
I'll join this certain church. And you see, nobody will say anything against it because it's the biggest church in the city.
Nako banda ko sambela na losambo songolo pakala. Pe bomoni moto moko te akotelemela yango. Po yango nde losambo ya monene koleka na ngumba.
The easy way. Many times we do that when we're wrong.
Nzela ya pete. Mbala mingi to sala kabongo. Nzoka nde ezali libunga.
Remember, if you follow Christ, you'll be hated by people. For all that live godly in Christ Jesus shall suffer persecutions.
Bobo sanate, soki olandi Kristo, bato bako yina yo, pamba te baoyo nyonso bazaliko bika bomo yabule, kati na Kristo Yesu, bako nyoko lama.
And if you come to Christ, you'll not come by any church or any denomination or any creed.
Pe soki oye pai na Kristo, okoya na nzela na losambo mokote to na ebongiseli mokote to na endimeli mokote.
You'll come by the blood. That's the only avenue in.
Okoya na nzela na makila. Yangonde nzela kaka moko pona kokota.
And you cannot bring no one with you. You come alone and stand on your own confession. In your own faith.
Pe okoki koya na moto mosusu elongo na yote. Okoya yo moko pe okotelema likolo na litatoli na yo moko pe na kondima na yo moko.
You'll not ride it on the pastor or on your mother's faith. You'll come as an individual when you come to God.
Okokota likolo na kondima ya mama na yote. Toya mokengelite. Okoya na ndenge na yo moko na tango okoya epai na Nzambe.
And many times we make those foolish choices.
Pembala mingi topona kana ndenge ya bolema.
What if Lot, when he's seen everything easy, he saw where there was much money and much popularity?
Bongo sokilota tango amona kiete nyonso ekozala pete, amona kepai oyo mbongo mingi pelo kumu mingi ezalaki.
Because he'd be a stranger and a smart man, educated, lot of psychology. And he could do certain things and yet maintain his religion.
Po akozala mopaya pe moto ya mayele atanga ya psikoloji ebele ete akokaki kosala makambo songolo pe atabongo kokoba kobatela kosambela na ye.
He thought, I've got faith in God, so I'll just go down into Sodom and I'll make some extra money. And I'll become a great man, maybe a wonderful preacher.
Ami lobelaki, nandimelaka Nzambe, boye nako kende kuna na Sodoma pena, nako sala mbongo mingi koleka pena kokoma moto monene. Tango mosusu mote ya kafu kafu.
See, you have a choice to make. And the laity has a choice to make.
Bomoni esengeli na yo kopona. Esengeli pena bandimi kopona.
I'll go down to this certain churchers. All everybody in town thinks this is the most, while the mayor of the city belongs to this church.
Nako kende na losambo yo songolo kuna. Oh, bato nyonso na ngumba bakanisaka ete yango nde eleki. Eh, moyangeli ya ngumba asambelaka na losambo yo.
Now he could belong to a church that was really good. But still you have to judge that church and its people by the scriptures.
Sikawa akokina ekozala mondimi ya losambo moko ya malamu penza. Kasi atabongo osengeli kososola losambo yango na bandimi na yango na nzela na makumi.
Sometimes they go because it's a popular way that the people dress better that go to certain places. That's where we make a fatal mistake.
Mbala mosusu bakendeke kuna po ezali nzela oyo e yebani ba bato oyo ba lataka kitoko nde bakendeke na bisika songolo yango pe wanande sika oyo to salaka libunga monene.
Now notice this, and Abraham, the only thing he could do is take second choice.
Sikawa botala likambo oyo Pe Abraham eloko semoko akokaki kosala ezalaki kopona ya mibale.
And sometimes second choice is better than first. If it's took like that.
Pe tango mususu kopona ya mibale ezalaka malamu koleka kopona ya liboso. Soki esalemi ndenge wana.
Notice, wasn't long when Lot seen the big city. He didn't see his wife turning to a pillar of salt. He didn't see the fire burning up the city.
Botala, eumela kite tango lote amona ki ngumba yango, amona kite mwasi na ye kobongwa na likonzi ya Mungu. Amona kite moto kozikisa ngumba yango.
But Abraham tucked away with the Lord's despised view. He stayed in the deserts.
Kasi Abraham aponaki nzela elongo na batomoke ya nkolo oyo batiolami. Atikalaki na biliki.
And yet what if Sarah would have said, now remember, Sarah was the prettiest woman in all the land. There was no woman as fair as Sarah. Everyone seen her fell in love with her.
Kasi nzokande, bongo soki Sarah alobaka. Sikawa. Bobo sanate Sara azalaki mwasi ya kitoko koleka na ekolo yango mubimba. Mwasi mokote azalaki kitoko lokola Sara. Moto nyonso oyo azalaki komona ye, azalaki kosepela na ye.
How easy it would have been for Sarah to take that kind of a choice. But she chose to stay with Abraham.
Sikawa ndenge lingaki kozala pete po na Sara azwa boponi ya ndenge wana. Kasi aponaki kotika la elongo na Abraham.
Oh, women, don't let the devil blind you. Being popular and joining this and that, you stay with Christ.
Amen.
Oh, basi, botika te ete zabolo abo mabino miso. Ete bozala bato ya koyeba mape kosangana kana oyo to oyo kuna. Bokangama na Kristo.
For the hour is at hand. Great destructions are laying ahead worse than Sodom and Gomorrah for this country. Sodom and Gomorrah will be a credit to it.
Pamba te tango ekomi pene libebi monene ezaliko ya. Pona ekolo oyo, mabeko leka Sodoma na Gomora. Ya Sodoma na Gomora ekoza la moke penza liboso na yango.
Now, while Abraham had took the way that was given him by God, and had the leanness of the land, he wasn't prosperous at all.
Sikawa, natango Abraham alandaki nzela oyo epesa melaki ye epa inanzambe, pe azwa ki etando ya mabele ya kokauka.
But yet he knew one thing, he served God and he believed God.
Amen.
So one day there came three men and they were well dusty and worn, and Abraham felt sorry for him. He said, come by and sit down under the oak just for a little while.
Kasi atako bongo ayeba kie loko moko asalela kinzambe pe andimela kinzambe. Bongo mokolo moko mibali misato bayaki kuna. Pe bazalaki nzoto etondi putulupe balembaki. Pe Abraham ayokelaki bango mawa. Alobaki. Bopusala pe bofanda na se ya nzete kaka pona mwa ntango moke.
And while he was standing there talking to them, he recognized that they weren't just ordinary man by their talk. They were different.
Pe wana telemaki wana. Kosololaka na bango, asosolaki ete bazalaki bato lokola bato nyonso te. Na ndenge ya elobeli na bango, bazalaki ndenge mosusu.
And Abraham went and killed a calf and had it dressed and had Sarah to make bread and get ready to feed them.
Pe Abraham akendeki pe abomaki mwana ngombe moko pe alambisaki yango. Pe ayebisaki Sara asala mapa pe amilengela pona kopesa bango bilei.
Now remember, two of them were angels. Angels in human flesh. And one of them was God himself.
Sikawa bomikanisela, mibale kati na bango bazalaki banje. banje kati na nzoto ya bato. Pe moko na bango azalaki nzambe ye moko.
And the one that was God had his back turned to the tent.
Pe ye oyo azalaki nzambe apesaki mokongo na ye na hema.
And Sarah stayed in the tent. I like to see a woman keep her place like that. Not going out and telling her husband what to do and every time someone comes around.
Pe Sara atikalaki kati na hema. Nasepelaka komona mwasi kozala na esika na ye ndenge wana. Ezali te kokende kuna koyebisa mobali na ye nini asala na tango nyonso oyo mopaya ayei.
But she stayed in the tent. No doubt maybe washing the dishes or doing something.
Kasi atikalaki kati na hema. Na tembete tango mosusu azalaki kosukola basani to kosala mosala moko boye.
And this one who was God, he kept looking around towards Sodom, and he told him what he was going to do.
Pe ye oyo azalaki nzambe, azalaki tango nyonso kotala na ngambo ya Sodoma, pe ayebisaki bango oyo alingaki kosala.
When two angels went down in there to preach the gospel, but one stayed in the back. That was the one that was God.
Pe banje mibale bakendeki kuna kote ya sango malamu. Kasi moko atikalaki, ezalaki oyo wanande azalaki nzambe.
And he said, I'm not going to keep from Abraham the secrets that I know because he's going to be the heir of the world.
Pe alobaki, nakobombela Abraham basekele oyo nayebi te. Po ye moto akosangola mokili.
Oh, we got a right this morning, church, to know the secrets of the coming of the Lord.
Oh, tozali na makoki na tongo oyo losambo. Ya koyeba basekele ya boye inankolo.
For the blessed are the peacemakers, they shall be called the children of God. Blessed are they that do hunger and thirst, they shall be filled.
Pambate, esengo na baoyo bayeisaka kimya, bako benga mabana na nzambe. Esengo na baoyo bazali na nzala pe na mposa, bako tonda.
Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth.
Esengo na bato ya mitema peto, po bakomona nzambe. Esengo na basokemi, po bakosangola mabele.
Then if the church of the living God is to inherit the earth, there's no secrets kept from it.
Na bongo sokili ngomba ya nzambe na bomoi, esengeli kosangola mabele, sekele mokote e bomba meli yango.
All the Father has told me, I've told you, said Jesus. And they could not believe him.
Nyoso oyo tata ayebisaki nangai na yebisi bino yango elobaki Yesu kasi bakokaki kondimela yete.
So in the days of Abraham, as he was referring to them, he said that as Abraham was talking to the angel and his back was turned to the tent.
Boye na mikolo ya Abraham ndenge azalaki kotalisa bango alobaki ete wana Abraham azalaki kosolola na mwanje.
And he told Abraham he's going to visit him with the child. And Sarah in the tent laughed. And he said, why did Sarah laugh?
Pe ayebisaki Abraham ete akoya kotala ye pe akozwa mwana. Pe Sarah nakati ya hema asekaki. Pe ye alobaki. Pona nini Sarah aseki?
What was he showing? Why did Sarah laugh?
Azalaki kotali sanini. Pona nini Sarah aseki?
It was just a few hours before destruction. When that took place. Just before destruction, that fire come from the heavens and burn up the city. And that sign was performed.
Etikalaki kaka mwa bangonga moke liboso na libebi. Tango likambo yango esalemaki. Kaka liboso ya libebi. ete moto ekita kouta na likolo pe ezikisa engumba mobimba. Nde lembo yango esalemaki.
Jesus said you do error to the great doctors of divinity, to a religious nation where literally millions were believers.
Pe Yesu alobaki bozali na libunga na balakisi minene ya bonzambe na ekolo ya basambeli esika ba milio ya bato bazalaki bandimi.
He said you do error, not knowing the scriptures, neither the power of God.
Alobaki bozali na libunga na kozanga koyeba makomi pe nguya na nzambe.
To a generation like that, that were well-trained men, that were scholars and raised the church.
Na ekeke ya ndenge wana, oyo ezalaki bato oyo bayekoli malamu, bazalaki bato ya mayele mingi pe bakola na lingomba.
When a child was born, it was the property of the church. You had to be an Israelite.
Tango mwana azalaki kobotama, azalaki nkita ya lingomba. Osengelaki kozala mo Isalaele.
8 days after your birth, it was circumcision. And you were an Israelite to begin with.
Mikolo mwambe sima ya kobotama na yo, ezalaki bokata mingenga. Pe pona kobanda, ozalaki mo Isalaele.
And the priesthood came from the Levites, which were trained through hundreds of years in the scriptures. Yet Jesus said you do error not knowing the scriptures.
Pe bonganga nzambe zalaki pona balewi. Oyo balakisa makimi bu kama na kama kati na makomi. Pe atabongo Yesu alobaki. Bozali na libunga. Po boyebi makomite.
They know them in their own book of learning. They know it by their catechisms. They know it by their own theology.
Bayebaki yango kati ya babuku na bango moko ya koyekola. Bayebaki yango na nzela ya bakatekisimo na bango. Bayebaki yango na nzela ya likindo na bango moko.
But Jesus said you don't know it, the scriptures. Neither do you know the power of God.
Kasi Yesu alobaki boyebi yango te makomi. Boyebi pengu ya na nzambe te.
If you had known Abraham, you'd know me. If you were Abraham's children, you'd know me because Abraham rejoiced when he seen my day. For he foreseen the day.
Soki boyebaki Abraham, bolingaki koyeba ngai. Soki bozalaki bana ya Abraham, bolingaki koyeba ngai. Po Abraham asepelaki tango amonaki mokolo na ngai. Po amonaki mokolo yango liboso.
When I stood before him back there in a body of flesh and performed this, he knew it was me and he called me Elohim.
Hey.
But here I do the same thing before you and you call me Beelzebub.
Kasi tango na telemaki liboso kuna na kati ya nzoto ya mosuni pe na salaki likambo oyo ayebaki ete ezalaki ngai pe abengaki ngai Elohim. Kasi tala ngai oyo kosalaka likambo yango moko liboso na bino kasi bobengi ngai Belezebula.
Oh, they'd say we have Abraham to our father. Call Abraham your father.
Oh, balobaki, tozali na tata na biso Abraham. Bozali kobenga Abraham tata na bino.
He said, well, we belong to the church. We are a religious nation. We are great people. We are God's people.
Alobaki, biso tozali bandimi ya lingomba. Tozali ekolo ya basambeli. Tozali libota monene. Tozali libota ya nzambe.
Jesus said, you are the devil, is your father.
Yesu alobaki, bozali ya zabolo. Yende tata na bino.
But I liken that generation to this one.
Na kolinga kukukanisa ekeke wana na oyo.
Today when there is literally millions of people that profess Christianity know no more about God than a Hottentot would know about an Egyptian knight.
Wana ba milio na ba milio ya bato penza bazali koloba ete bazali ba Kristo lelo kasi bayebi makambo ya nzambe te lokola otanto pe ayebi eloko te ya oyo etali butu ya Ezipito.
There's men and women today, literally millions are professing Christians that claim Christ don't know the first principle of the power of His resurrection.
Ezali na mibali pe basilelo milio na ba milio ya ba Kristo ya maloba oyo bakolo ba ete bazali ya Kristo. Ba yebi mobeko ya liboso ya nguya ya lisekwa na yete.
Never tasted His goodness. They've never felt His power. Their eyes are blinded to the truth.
Pe ba yoka elengi ya bolamu na ye soko mokete. Ba yoka nguya na ye soko mokete. Miso na bango ekufa liboso na solo.
Said you are blind, leaders of the blind. Won't if the blind leads the blind, won't they all fall in the ditch?
Alobaki bozali ba kufimiso, bakambi ya ba kufimiso, bakomo soki mo kufimiso akambi ba kufimiso, bango nyonso bako kweya na libulute.
Then they thought we are Christians, we are believers, we belong to the highest churches there is. Our rabbis are the best trained scholars they are.
Bongo ba milobela ki tozali ba Kristo, tozali bandimi ya lingomba oyo ezali likolo penza koleka. Ba rabbi na biso, bazali na mayele ya koleka bango nyoso.
And yet Jesus told them they didn't even know the scriptures. Amen. See how God's hid it from the eyes of wise and prudent and reveal it to babes such as will learn.
Kasi ata bongo Yesu alobaki ete ba yebi ata makomite. Bomoni ndenge Nzambe abombaki yango na miso ya bato ya bwanya pe ya mayele. Pe amonisi yango epai ya bana oyo balingi koyekola.
Oh, the great power and the infancy of God! How good He is!
Amen.
To those that desire to walk upright before Him, He'll withhold no good thing.
Ongu ya monene ya kozanga suka ya Nzambe. Ndenge azali malamu minge pai na baoyo basepeli kotambola na bosembo liboso na ye. Akopimela bango eloko malamu mokote.
And to see the day that when our nation, our world is corrupted with the same thing.
Peko mona lelo ndenge ekolo na biso. Mokili na biso esiliko bebisama na eloko kaka moko wana.
Jesus wanted correctly straighten them.
Yesu alinga kiko sembo la bango malamu penza.
They said, oh, Abraham is our father. We'll be in glory. Don't you worry about that because we believe in God.
Balobaki, oh, Abraham azali tata na biso pe toko kota na nkembo. Yoko mitungi sapona yangote. Poto ndimela ka Nzambe.
We are professors. And we believe in God, and we teach our people.
Tozali balakisi, peto ndimela kanzambe, peto tangi sakabato na biso.
And who are you to come around here with a mysterious little old sign and try to call it God? You are nothing but a Beelzebub.
Pe yo zali nani po na koya awa na mwa elembo ya kala moko boye ya libomba mipe oluka ko benga yango nzambe. Ozalie loko moko te bobele belezebula.
There you are. They had their creeds and their denominations. Jesus told them you're the devil. Think of it.
Yango anapenza. Bazalaki na bindimeli na bango pe na denomination na bango. Yesu alobaki na bango. Bozali zabolo. Boka nisanaino.
And I liken that generation to this. Today when we got millions joining churches, we've got tens of thousands, and God comes down to live in His church again and to do the same things that He did there to make Himself the same yesterday and forever.
Boye na koko kanisa ekeke wana na oyo ya lelo. Na tango tozali na ba milio ya bato oyo bazali kokota na mangomba. Tozali na motango koto tuku na tuku. Benzambe azali ko kita pona ko bika kati na lingomba na ye. Pe pona ko sala makambo moko oyu asala kikuna. Pe amikomi sandenge moko lobi lelope libela na libela.
And people turn their back from it constantly. Some to be popular. Some to keep from making a choice.
Kasi bato bako pesa yango mokongo. Tango nyoso. ba moko pona lokumu, ba mosusu pona kozanga kopona.
It's forced to the people. You have to make a choice. You can't stand neutral. You've got to say yes or no.
Bato basengeli kosala yango, bosengeli kopona. Okoki kozala na katikati te, esengeli koloba iyo to te.
You'll never leave that door the same person you come in.
Amen.
You can't do it. You got a choice to make. Make it for Christ this morning.
Okobima na ekuke wana ndenge okotaki te. Ekoki kosalema te. Osengeli kopona. Opona Kristo na tongo oyo.
Hallelujah.
They thought everything that belonged to the church should be saved. Jesus said, "Straight is the gate."
Amen.
And narrow is the way in, but few there'll be that'll find it.
Bazalaki kokanisa ete oyo nyonso azalaki ya lingomba akobika. Yesu alobaki ekuke ezali moke, pe nzela ezali kaka, pe bobele bato moke penza nde bakomona yango.
Let me warn you this morning, church. Be careful, it takes time today and our self-righteous, self-sufficient generation of hypocrisy that we're living in.
Tika na kebi sabino na tongo oyo, lo sambo, bo keba. Eko umela lelo, na ekeke na biso ya komi longisa, pe komi kokape ya bilongi mibale. Oyo tozali kobika kati na yango.
How are that when men and women stand in the churches and in the pews and sang the anthems of God.
Nangonga oyo mi bali pe basi bazali ko kende na balu sambo pe ko fanda na bakiti ko yemba banzembo ya nzambe.
Walk out of that church and smoke cigarettes and drink whiskey and go to dances and live for the world and tell dirty smutty jokes and call themselves Christians.
Bongo bakobima na losambo yango pona komela makaya, pe komela whisky, pe kokende na bisika ya mabina, pe kobika pona mokili, kobeta masolo ya mbindo, ya soni, pe komibenga bakristo.
Men and women can walk from the pulpit or from the church and from the place of the power of the resurrection.
Tango oyo mibali pe basi ba koki ko uta na etumbelo to na losambo pe na esika oyo ezali na nguya ya lisekwa.
For that same Messiah sign is a moving among them. Not be a new creature in Christ. There's something wrong.
Na esika oyo elembo moko wana ya Masia ezali ko sala katikati na bango. Kasi bazali ko koma bikelamu ya sika kati na Kristo te.
When the papers can blast it, and from coast to coast, back and forth, from the frozen regions of the north to the tropical jungles of the south, God sends it, and people constantly turn their back upon it.
Na tango yo ba journal ezali ko panza sango yango longwa ngambo moko ya mboka kino ngambo mosusu ko kende kozonga. Longwa na bituka ya malili makasi ya nodi kino na bazamba minene ya sudi. Nzambe nde akotinda yango. Kasi bato bazali tango nyonso kopesa yango mokongo.
Then what can we say? What can we do? We turn back to the scriptures. Where he said, "Straight is the gate, and narrow is the way. And but few there will be that will find it."
Boye to koloba nini, to sali nini. To zonga na makomi epai alobaki ekuke ezali moke penzela ezali kaka pe bobele bato moke penza nde bakomona yango.
He said, "As it was in the days of Noah, so shall it be in the coming of the Son of Man."
Alobaki ndenge ezalaki na mikolo ya Noah ekozala pe ndenge moko na boyei ya mwana na moto.
Listen. In the days of Noah, the world was populated about like it is today. Their science was exceeding ours.
Boyoka, na mikolo ya Noah, mokili etondaki na bato ebele pene na ndenge ezali lelo. Science na bango elekaki ya biso.
They built sphinx and pyramids and done things that we cannot do today. An exceeding great smart people.
ba tonga ki ba finks, na ba pyramide, pe ba sala ki biloko misusu oyo biso, toko kako sala telelo. Ba tomine ne pe ma yele mingi koleka.
And remember, science says today, it's 1 minute before midnight. It's 1 minute before the clock strikes the dead hour. It's later than we think.
Pe bomi kanisela. Lelo science ezali koloba. Etikale minute moko liboso minuit ebeta. Etikale minute moko liboso ngonga ya libebi ebeta. Tango ekomi mosika koleka ndenge tozali kokanisa.
I hope that the trust of the Holy Spirit will sink this into every believer's heart. As the days of Noah.
Na kolikia ete, na ti motema ete, molimo mosantu, akozindisa makamboyo na motema ya mondimi moko moko. Lokola na mikolo ya Noah.
How many were saved in the days of Noah, how that generation? Eight. Eight out of many millions. He said, so shall it be in the coming of the Son of Man.
Bato boni babikaka na tango ya Noah. Kati na ekeke wana. Mwambe. Mwambe kati na ba milio ebele. Alobaki. Eko zala bongo na boye ya mwana na moto.
And as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. Over the tens of thousands there was three saved.
Pendenge zala kina mikolo ya Sodoma. Eko zala pe bongo na boye ya mwana na moto. Kati na baton koton tuku na tuku misato nde babikaki.
You'd say to me then, preacher, what about all the thousands that's going to come with him? Now, brother, that was made up through many generations.
Boye okolo banangai. Motei, olobini nipo na bankoto ya bato oyo bakoya elongo na ye. Talandeko, ba oyo wana ba utaki na bikekebele.
I'll be surprised if a dozen comes out of this generation. Straight is the gate. Narrow is the way. And but few there will be that find it.
Na kokamwa soki bato zomi na mibale babimina ekeke oyo. Ekuke ezali moke. Penzela ezali nkaka. Pe bobele bato moke penzande bakomona yango.
Oh, I know the church is what they say. If you put your name on the book and you become a member, this you're all right. There's no such scripture as that.
Oh, nayebi mangomba oyo yango elobaka. Soki okomisi kombo na yo na buku pe okomi moko na biso, oyo esili nango. Ikomi ya ndenge wana ezali te.
If everything's got its name on the book and in a church, there will be billions times billions times billions. Everything will go in.
Soki ba oyo nyonso bazali na kombo na yango na buku. Pe na lingomba bakoza ba milliard na ba milliard na ba milliard. Oyo bakokota.
Then all kinds of spirits will be in there, and what kind of a condition will heaven be in? Think of it now.
Boye milimo ndenge na ndenge kokota kuna. Bongo lola yango ekoza yalolenge nini? Sikawa boka nisaneno yango.
As someone would say to me, now wait a minute, Brother Branham. So and so, I heard them speak in tongues. I know they'll make it. That don't mean they'll make it at all.
Lokola pe motomo kakukai kolobanangai. Zela mokende ko Branham. Songolo na pakala. Na yoka bango koloba minoko ya sika. Na ebiete bango bakokota. Yango ni koloba ata mokete ete bakokota.
Paul said in 1 Corinthians 13, though I speak with tongue of men and angels, and have not love, I'm nothing.
Paulo alobaki na bakolinti ya liboso zomi na misato. Soki na koloba minoko ya batope ya baanje, kasi nazali na bolingote, nazali pamba.
Oh, I went to so-and-so's meeting. Oh, he did great mighty works. I seen him make the blind to see. Still, he could be lost.
Oh, nakende kina liyangani ya songolo pakala. Oh, asala kima kambo ya minene. Yanguya, na mona kieko fungo la miso ya bakufi miso. Atabongwa kokipe kobunga.
Many will come to me in that day and say, Lord, have not I preached in your name? Prophesying? Have not in your name I've cast out evil spirits?
Bato mingi bakoya epai nangana mokolo wana pe bakoloba. kolo na teya ki na kombo na yote, na sakola kite, na kombo na yo na bengala ki milimu mabete.
Have not in your name I've done many great works. He'll say, depart from me, you workers of iniquity. I didn't even know you.
Na kombo na yo na sala ki makambo mingi ya minene te. Akoloba, bolongwa mosika nangai, bino basali ya masumu nanko, na yebaki bino atamo kete.
Straight is the gate, narrow is the way, and the few there will be that are finding.
E kuke ezali moke, penzela ezali nkaka, pe bobele bato moke penzande bako mona yango.
Let me give you some estimations that will shake you. According to medical science, and the city of Chicago, according to doctor statistics, that there's 30,000 Borgina cases in Chicago alone in 30 days that the doctors have.
Koko kana na science ya minganga na ngumba ya Chicago. Koko kana na mitango ya minganga. Basi koto tukumi sato balongola zemi bobele na Chicago. Kati na mikolo tukumi sato, oyo minganga bayebi.
How many of these little pills and things to take of abortion cases?
Bamela kamotango boni ya baamua bambuma wana yankisi, pebi loko misusu ya kolongola zemi.
Statistics shows in the United States that there is more illegitimate children born than there is holy wedlock children.
Mitango ezali kotali saete na Etazini, bana makango bazali kobota mamingi kole kabayo bazali kobota manekanganelo ya bule ya libala.
Did you know the Bible said in Deuteronomy 14:2 that an illegitimate child, it would take 400 years for that to run out?
Boyeba kiete Biblia elobi na Deuteronom, zomi na mine mibale ete, pona mwana makango ekosenge la mibu kama mine ele kapoete likambo yangwe sila.
Their children's children cannot stand in the congregation of the Lord. 400 years, 10 generations, 40 years in a generation.
Bana ya bana na bangoba kokiko kota na eyanganelo yankolote. Mibu kama mine, bikeke zomi.
Their great, 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 great grandfather was the illegitimate child. He's out of the picture. Now what? Show me where it was changed.
So king koko yang koko yang koko yang koko yang koko yang koko yang koko na bango azalaka mwana makango yepa longola mi. Sika wanini? Botali sanga esika yango ebongo la maki.
What do we come to? And now the illegitimates, because of the adultery and sinful women dressing on the streets like men, was an abomination to the sight of God.
Tokomi na likambo nini? Petala sikawa bana makango, pona ekobo, pe basi ya masumu oyo bazali kolata lokola mibali na balabala. Yango ezali mbindo na miso ya Nzambe.
Cigarette smokers, cocktail drinkers, so-called professed Christians. God forbid such a bunch of prostitutes. Amen.
Bameli makaya, bameli masanga, ba Kristo ya maloba. Nzambe batela biso mosika na basi ya ndumba ya lolenge wana, ya solo.
Then call themselves Christians. No wonder Jesus said, straight is the gate, and narrow is the way, but few there will be able to find.
Bongo ba mibenga ba Kristo, eko kamu isatete Yesu alobaki, ekuke ezali moke, penzela ezali kaka, bobele batomoke penzande bakomona yangu.
They won't humble themselves. They're starchy.
Bakolinga komi kitisate. Bakauka.
Look what David was told of his sin that he got. Quickly he repented. God loved him for it.
Botala tango balobela ki Dawidi na tina na lisumu oyo asalaki noki noki ayambola ki yango. Penzamba lingaki ye pona yango.
You tell them of their sins, they'll say, I'll never darken the door again. Well, they got plenty of places to go. They can go to those illegitimate dens that are piled with such.
Soki olobeli bango pona masumu na bango bakoloba. na koya lisusu awate. Pona nini? Bazali na bisika ebele ya kukende. Bako gigo kende na bifandelo wana yabana ya makango oyo bapesa kanzela na makambo ya ndenge na ndenge.
But it's time that preachers put on the full armor of God and preach the word without compromising. Gospel. Man should humble themselves.
Kasi ngonga ebele mipona batei balata bibundeli nyonso ya nzambe pe batei aliloba kozanga kukakola. Sango malamu. Bato basengela kikomikitisa.
There's no sincerity amongst Christians anymore. They want to say I'm a Methodist, I'm a Baptist, I'm a Pentecostal. That doesn't mean that to God.
Bosembo ezali lisusu kati na bakristo te. Basepela koloba, nazali Methodist, nazali Baptist, nazali Pentecostist. Yangwe la kisi bongo te pai na nzambe.
I spoke with tongues, I performed miracles. We lay all the emphasis upon that. And that's one of the most blinding things that they could do.
Na loba minoko ya sika, na sala bikamwa. Tozali kopesa lokumu nyonso na oyo wana na tango yango ezali moko na makambo ezali koboma miso koleka. Na oyo bakokaki kosala.
Sure. The rain falls on the just the same as the unjust. The rain waters the crop the same as it waters the weeds, Roy.
Ya solo. Mbula ebeta kalikolo ya bato malamu kaka ndenge ebeta kalikolo ya bato mabe. Mbula epesa kamai na milona ndenge epesa kamai na matiti mabe, Roy.
The same rain, the same Holy Spirit fall upon people. That still don't mean their nature's got to be different from the inside out.
Mbula moko wana, mwalimu mosantu moko wana oyu ekitaka likolo na bato. Yango elingi ata na ino kolo batete. Lolenge na bango esengeli ndenge mususu. Kobanda na kati tena libanda.
Not an outward manifestation or demonstration, but the inside spirit of the living God that makes that person a new creature, that humbles his heart or her heart before God.
Ezali kolakisa mate, to kotalisama ya libanda te, kasi molimo ya nzambe na bomoi oyo ya kati, yangonde ekomisa kamoto yango ekelamu ya sika. Oyo esala kaete motema na ye mobali, to ye mwasi,
You say, preacher, you mean to tell me you doubt a dozen out of this millions and 4 billion people in the world? I doubt where there'll be a dozen. That'll make the rapture.
O koloba, motei, olingi koloba nangaete, ondimite te bato, penezo minami bale, bako bimakati na ba milyon na ba milyar, mine ya bato oyo bazali na mokili. Nandimite te motango atazo minami bale eko koma pona koneto lama.
Think of it. I'm telling you what Jesus said here in the gospel. Think of it.
Boka nisana ino. Nazaliko yebisa bino makambo Yesu alobaki awakati na sango malamu. Boka nisana ino.
What's it got to? Because the immorality got amongst the people. Illegitimate children started being born. That blocks them out.
Sukana yango nini? Lokola makambo ya bonsomi ekoti kati na bato, bana makango babandiko botama. Yango ekangeli bango nzela.
See, we could stand here for hours placing those things, and you can see that we're living in a corruptible, damnable, rotten to the core generation of people.
Bomoni, tokoki kozala awa bangonga ebele. Pona kufanisa makambo yango. Po buku kakomona ete tozaliko bika na ekeke ya bato oyo basili kobeba. Kokwe isama. Peko pola tena mikuwa.
No wonder they can't see no signs. No wonder they won't hear the gospel. They're hardened. Yet just as religious and pious.
Eko kamu isate ndenge bazoko kakomona bilembote. Eko kamu isate ndenge Bako linga koyoka sango malamu te. Bako mimi tema makasi. Kasi nalo lenge ya basambeli pe bandimi ya losambo.
Didn't Jesus say that the Spirit speaks expressly in the last days there'd be heady high-minded lovers of pleasure more than of God?
Yesu alobaki te ete, molimu elobi polele ete na mikolo ya suka, bako koma mito makasi bavimba na lolendo, balinga bisengo kole kanzambe.
Truce breakers incontinent. fierce and despisers of those that are good, having a form of godliness.
Bazanga boboto, bazanga komi pekisa, bato yanko, pe baina bato malamu, bazanina lolenge ya kosambela. Pomoni?
Oh, you can shout, sure. You can speak with tongues, sure. Faith will cast out devils, sure. But that ain't what we're talking about.
Oh, kokina yo koganga ya solo. O koki koloba minoko ya sika ya solo. Kondi maeko bengana milimo mabe ya solo. Kasi yango tende tozali kolobelawa.
Then you would say to me, Brother Branham, what is the mark of a Christian? Who will be saved? Will you, Brother Branham? I'm trusting that to God. I don't know.
Bongo bo koloba nangai, ndeko Branham, elembo ya mo Kristo ezali nini? Nani akobiki sama? Ebongo yonde ko Branham? Na tie likia wana epai na nzambe. Na yebite.
I'm believing that I am. I'm comparing my life daily with the Word. If it don't live up to this Word, then it's something wrong. I've got to go back and get right.
Nandimiete na biki sama. Nazali ko wokanisa bomo inangai mokolo na liloba. Soki kokani na liloba oyo te, boye eloko moko ezali kotambola malamu te. Esengeli na zonga sima pe na bongisa.
Or say, Brother Branham, when people speak with tongues, don't that mean they're saved? No, sir. No, indeed.
Boko loba. Ndeko Branham, tango bato, ba loba ka minoko ya sika, yango elingi koloba te, te bango babiki sama? Te, monsieur, atamo kete.
I've heard witches and wizards speak with tongues. Amen. All kinds of nonsense. I've seen people speak with tongues and live with another man's wife.
Na yoka bandoki pe bato ya soloka koloba minoko ya sika. Bolema ndenge na ndenge. Na mona bato koloba minoko ya sika pe kobika na mwasi ya mobali mosusu.
Amen. I've seen people speak with tongues and jump up and down and shout like the house is on fire and go out and pull crooked deals and steal. Tell lies and everything. How can you expect it? No, sir.
Na mona bato koloba minoko ya sika ko pumbwa pe ko ganga lokola ete ndako epeli moto na sima bakei ko buba bato. Ko yiba, ko buka lokuta, pe nyoso wana. Ndenge nini bako kiko zwa yango? Te, monsieur.
Blonde church deacons in the church, pious as they could be, why, you think they'd buy gasoline on Sunday? No. But on Monday, do something that's dirty and rotten and low down.
Bazali bato ya lingomba. Basungikati na lingomba. Bato na lolenge ya kosambe na makasi. Bokanisi bakoki kosomba essence mokolo ya yenga. Te. Kasi na mokolo ya liboso, bakosala makambo ya mbindo. Ya boso tope ya nsoni.
God dwells in the heart. Not an outward, if something comes from the heart. Straight is the gate, and narrow is the way. And but few there will be that'll find.
Nzambe afanda kana motema, na libanda te. Ezali eloko moko oye uta kana motema. Ekuke ezali moke, pe nzela ezali nkaka. Pe bobele bato moke penzande bakomona yango.
As it was in Noah's days, 8 out of those millions. As it was in the days of Sodom, 3 out of millions. So shall it be in the coming of the Son of Man.
Ndenge ezalaki na mikolo ya Noah. Mwambe kati na ba milio wana. Ndenge ezalaki na tango ya Sodoma. Misato kati na ba milio. Eko zala pe bongo na boye na mwana na moto.
And you see the corruption that we're in. You see, I ever imagination man. He gets out there and the devil makes smart preachers stand in the pulpit and let people get by with it.
Pe bozali komona libebi oyo tozali kati na yango. Bozali komona ndenge makanisi nyonso ya moto azali kokende kuna pe zabolo azali kosala ete batei ya mayele bamata na etumbelo pe batika bato babika ndenge balingi.
The other day a person said, I wouldn't have you in my pulpit. You'd make my women go crazy. No, they're already that way. They bring them to the right mind.
Mokolo mosusu wana moto moko alobaki. Nakoki koyamba yo na etelo na ngai te. okobeli sabande konanga ya basi liboma. Te, basila koko mandenge wana. Yangonde lingaki ko pesa bangoli soso limalamu.
Tell him to quit wearing these clothes and things and that. Well, somebody's got to do it.
Oyebi sabango batika kolata bilamba wana na nyoso wana. Pe, motomoko esengeli asala yango.
I said to my wife, have I gone crazy myself? Am I insane? Or what's the matter with me? Something on the inside can't hold still. I got to tell it. I don't care what anybody said.
Nalobaki na mwasi na ngai. Ngai moko na peli liboma. Nazwi bolema. To eloko nine komeli ngai. Eloko moko kati na ngai. Eko kwa kufanda kimiate. Esengeli na loba yango. Etali ngai te. Eloko nine oyo nani yako loba.
Say you're going to ruin your ministry. Well, any ministry that the gospel will ruin ought to be ruined.
Oko loba. Oko bebi sa lo tomo na yo. Lo tomo nyoso oyo sango malamu eko bebi sa. Esengela kiko bebi sama.
God give us boldness to stand for what's true. And tell the truth about it. It's a sin, a disgrace.
Nzambe pesa biso mpiko ya kozwa ngambo ya oyo ezali solo. Pe ya koloba solo na tina na yango. Ezali lisumu. Soni.
Straight is the gate, said Jesus. And narrow is the way.
E kuke ezali moke. Yesu alobaki. Penzela ezali kaka.
You think millions and all you Methodists, Baptists, Presbyterians, Pentecostals going in, you'll be fool there today.
Pebino ba oyo ba kanisa kaete ba milio, pebino nyonso ba Methodists, ba Baptists, pe ba Presbyterians, ba Pentecostists, boko kota, boko sambo na mokolo yango.
Jesus said many will come and sit down in the kingdom. So I have a right to be here, said, but the children of the kingdom shall cast them out.
Yesu alobaki. Bato mingi bako ya pe bako fanda na bokonzi. Bako loba. Nazali na makoki ya kozalawa. Alobaki kasi bana ya bokonzi. Bako bwaka bango libanda.
There will be weeping and wailing and gnashing of teeth. You better take inventory this morning, Christian.
Eko zala kolela pe ko ganga pe ko lia mino. Eko zala malamu komitala malamu penza na tongo oyo.
There will be 10 times, millions, times, billions of professed Christians staunched in their life that will miss the gate. Jesus said so.
Eko zala na bato million bala zomi na ba million na ba milliard. Oyo ba tatola ete bazali ba Kristo. Pe na bomoi na bango sembo. Oyo ba kozanga ekuke yango. Yesu nda lubaki bongo.
How many is going in? I don't know how many is going. Only thing is, God, let me be one of them. That's it. He's the judge. Let me be one.
Batoboni bakokota. Na yebite batoboni bakokota. Likambo wobele moko ezaliete. Nzambe tika ete nazala moko na bango. Yangonde. Yende zuzi. Tika ete nazala.
You say, Brother Branham, how can you tell them when a Christian? I don't know. But let me tell you what the scripture says. Surely you believe that.
Bokolo bandeko Branham boye okoki koyeba mo Kristo nde nini. Na yebite. Kasi botika na yebisa bino oyo likomi elobi. Na tembete. Bondi makayango.
When the Holy Ghost was sent to the earth, God spoke to the Holy Ghost. He sent an angel forth first.
Tango molimo mo santu atina makina mokili. Nzamba loba kina nzela na molimo mo santu. Atinda kili boso, liboso mwanje moko.
And he said, go through the city and among the people and put a mark upon their forehead of them that sigh and cry for the abominations correcting those stains.
Pea loba ki. Le kakati na ngumba pe pai na libota. Petia elembo na elongi na bango. Yaba oyo bazaliko kimela pe kolela pona makambo ya mbindo. Pe bazaliko sembo la makambo yango.
What is abomination?
A woman that'll put on a garment that pertains to a man. It makes God sick.
Mbindo ezali nini? Mwasi oyo akolata elamba ya mobali. Epesa kanzambe posa ya kosanza.
Did you ever get around where something's abominable, how sick it makes you and you can't stand it? A woman that'll put on a garment that pertains to a man, that's the way it makes God feel.
Bosila kozala nzinga nzinga ya bisika oyo eloko ya mbindo ezali. Ndenge epesa posa ya kosanza. Okoki koyikela yango mpiko te. Mwasi oyo azali kolata elamba ya mobali. Ndenge wana esalaka Nzambe.
You might sing in a choir. You might pray every day and shout every day. Or live for God every day. You're condemned in the presence of God. Exactly what the scripture says.
Okoki kozala ete oyembaka na koral. Okoki kozala ete obondelaka mikolo nyonso. Pe ogangaka mikolo nyonso. To obikaka po na Nzambe mikolo nyonso. Okweisa miliboso na Nzambe. Yango penza nde oyo likomi elobi.
An abomination. And those who uphold such will have a part with such.
Amen.
Mbindo. Peba oyo basungaka makambo yango bakosangola elongo na yango.
God give us grace to stand against such. If you have to stand by yourself, stand there and hold the word of God in your hand.
Amen.
It'll never fail.
Nzambe pesa biso ngolu ya kotelemela makambo ya ndenge wana. Soki esengeli otikala yo moko, telema ngui pe simba liloba ya Nzambe na loboko na yo.
No. We've come to a day where the abomination of the people and the angels went forth sealing again.
Sikawa tokomi na mokolo oyo epa yoyo ya mbindo ya bato. Pe mwanje akei liboso pona kutia elembo.
Find me one person in Jeffersonville. You don't know who's going to make it? Find me one person in our city that sighs and cries, constantly bothered and wearied and praying for the abominations that's done in the city.
Bomone langai moto moko na Jeffersonville. Soki bolingi koyeba nani akolonga. Bomone langai moto moko na engumba na biso. Oyo akimela kapele laka. Amitungi sakatango nyoso. Ami lembisa kape abonde la kapona mbindo oyo ezaliko sale mana ngumba.
Can you raise your hand and put it on one person? Then take the scripture straight as the gate, and narrow is the way that leadeth to life. Few there will be that find it.
Oko kiko tomba loboko na yo pona kolakisa yango moto moko. Bongo zwali komioyo. Ekuke ezali moke, penzela ezali nkaka. Oyo memaka na bomoi. Bato moke penzande bakomona yango.
That's the only ones that was to be sealed.
Kaka ba oyo wanande basengela kiko tiama elembo.
Oh, I can show you plenty going to church. I can show you plenty singing the choir. I can show you plenty teaching Sunday school.
Oh, nakokiko laksabino ebele oyo bakenda kalosambo. Nakokiko laksabino ebele oyo bayemba kana koral. Nakokiko laksabino ebele oyo batea kana ekodim.
I can show you plenty that's ahead of great societies. I can show you plenty that shouts, plenty that speaks with tongues, plenty that works in the gospel work.
Nakokiko laksabino ebele oyo bazali bakonzi ya ba societe minene. Nakokiko laksabino ebele oyo bagangaka, ebele oyo balobaka minoko ya sika, ebele oyo basalaka misala pona sango malamu.
But show me one that's down in their heart, so troubled over the sins of the world.
Kasi bola kisangai moko oyo, nase ya motema na ye, atungisa maka solo pona masumu ya mokili.
Show me a preacher that can stand today and condemn those denominations.
Bola kisangai motei oyo akokiko telema lelope kokweisa ba denomination wana.
Show me a preacher that will stand and say the things and condemn that denomination. You better not. He'll be kicked out. That's his meal ticket.
Bona kisangai motei oyo ako telema pe akoloba makambo pe ako kweisa ba denomination yango. Malamu wa mekate bako bengana ye yangonde ele isakaye.
No wonder Billy Graham told Jack Morrison, "I don't see how my meeting stands." Said he's not Baptist, or neither is he Methodist or Pentecostal. Said all of them's against him.
Eko kamu satete Billy Graham alobaki na Jack Mo alobaki asoso la katendengeni ni mayanga ni nangai elongaka alobaki azali Baptiste te azali pe Methodist to Pentecostiste te alobaki.
Sure, I'm not saying that. I said I can't say it out in public. I said to my own church, I'm having a struggle because the trying hour is on me.
Ya solo nazali koloba tete. Tina oyo nalobi yango na koki koloba yango na libanda te. Nalobi yango na losambo nanga imoko. Nazali netumba po ezali tango ya komeka mapo nangai.
They say, if you'll come, it'll be all right, but don't you say nothing about that. You just might as well save your breath.
Balobaka, soki okoya, ekozala malamu kasi koloba eloko moko te na tina na yango. Malamu kutu, obebi sa pema na yote.
Preach what God said, preach. It's right. One of them eight will be somewhere. One of them will be somewhere.
Na koteya oyo nzamba lobina teya. Ya solo. Moko na bato mwambe wana akoza na esika moko boi. Moko na bango akoza na esika moko boi.
That day I don't want to be guilty of saying I compromised because of some creed or some church doctrine or some denomination. I preach the truth.
Kasi na mokolo wana na boi na kwe isama po na loba kiete na kakola kili kolo na endimeli moko boi ton malakisi ya lingomba moko boi. To denomination mokoboye na teya kisolo.
Amen.
You say, why don't your ministry, Brother Ram? It seems to be so great. Why don't it sweep out like these other men's doing? That's it, right there. That's it.
Balobaka pona nini te yo, pona nini te lo tomo na yo, ndeko Branham, oyo emona na kamunene mingi, pona nini eyebani te lo kola oya batomosusu ezaliko sala. Wanande yango penza. Yangonde.
Go into the cities. You think the assemblies of God would cooperate with me? Not what I believe they don't. Might get one once in a while.
So kina kene ngumba moko. Bokanisi ba assemble de Dieu. Bakolinga koyo kananangai. Na oyo ngai nandi makate. Bakolinga te. Tango mosusu na kozwa moko mbala na mbala.
You think the Methodists would try to find out? Be my manager for a week. If you go in, you go in the name of Jesus. That's right.
Bokanisi ba Methodist bakolinga bomeka pe bokomona. Koma mobongisia mayanga ninangai pona mposo moko kaka. Sokyo keikuna oko kenende na kombo na Yesu. Ya solo.
Oh, of course they get you there, sure. Get you there somewhere in a place so that you won't be connected with them in any ways like that.
Oh, na tembete bako bengisa yo kuna. Ya solo bako bengi sayo na sika moko boye na ndenge te okozana elongo na bangote na ndenge moko boye.
And then when you leave, say, oh, now Brother Bram's kind of off at the brain just a little bit, you know, he...
Bongo si matango kei bakoloba, oh, tala ndeko Branham, bongo na ye salaka penzali susu malamute, boyebi, ye...
If I'm off at the brain, then the Bible's off in the teaching, that's what the Bible said. Yes, sir.
So ki bongo na ngaye salaka malamute boye, Biblia pe ezali... Na malakisi ya malamute. Yangonde oyo Biblia elobi. Iyo, monsieur.
Watch. Jesus said, why do you call me Beelzebub? You believe Solomon, his sign of discernment. You believe his day.
Botala malamu. Yesu alobaki. Pona nini bobenga kangai Belezebula. Bondimelaki Salomo. Elembo na ye ya lisosoli ya makanisi. Bondimelaki mokolo na ye.
The queen of the south come from the uttermost parts of the earth to see that gift. And she believed it when she saw it. And you sit and look at it daily and don't believe it.
Mwasi mokonzi ya sudi ya utaki na suka penza ya mokili. Pona komona likabo yango. Pe andimaki yango tango amona ki yango. Kasi bino bofani pe Boko tala yango mikolo nyoso. Kasi bozali kondima yango te.
And his own brothers didn't believe him. Said, you go up to the feast. He said, but I don't go up now. He went up another way because his own brothers didn't believe him. It's right.
Bande kona ye mokope, bazalaki kondima yete. Alobaki, bino bo kende na feti yango. Alobaki, kasingai na kokende sikawate. Akende kikuna na nzela mosusu. Po bande kona ye moko, bazalaki kondima yete. Ya solo.
Straight is the gate and narrow is the way, and but few there will be to find him.
E kuke ezali moke. Penzela ezali kaka. Pe bobele bato moke penzande bakomona yango.
When it comes to the disciples, to the showdown, where were they at? A woman and a man stood by the cross with him, John and Mary. The rest of them is gone.
Tango e koma kingala ya boyekoli, pona kusuki salikambo, bango bazalaki wapi? Mwasi moko na mobali moko nde bazalaki na ye na ikulusu. Yohane na Maria, bao nyonso batikali basilaki kokende.
This is a showdown. This is the time. This is when God's doing things. This is when the Messiah is on earth. This is when the power of God is moving in his people.
Oyonde le kwesuki sakali kambo. Oyonde tango yango. Oyonde tango nzambe azali kosala makambo. Oyonde tango masia azali na mokili. Oyonde tango nguya na nzambe ezali kosala kati na bato na ye.
And they call them holy rollers, crazy, insane. All such as that. But the hour is here.
Kasi bazali kobenga bango batuntuki, bato ya liboma, bato ya bolema. Oh, bibengeli misusu ya ndenge wana. Kasi tango yango ekoki.
There's sure going to be some great disappointment at the judgment.
Na tembete ebele bakosutuka na mokolo ya kosambisama.
Oh, the bootlegger, he knows where he's going to be at the judgment. So does the beer hound know where he's going to be. So does the prostitute know where she'll stand.
Oh, mosali lotoko, ye ayebi epai ya kozala na kosambisama. Ndenge moko pe moto na babar ayebi epai ye akozala. Ndenge moko pe mwasi ya ndumba ayebi epai ye akotelema.
So does a gambler know where he'll stand. So does a drunkard know where he'll stand. He'll not be disappointed. But where the disappointed is going to be is those who thought they were right. That's where the disappointment.
Ndenge moko pe mobeti masano ya mbongo ayebi epai ya kotelema. Ndenge moko pe molangwi masanga ayebi epai ya kotelema. Ye akosutuka te. Kasi baoyo bakosutuka ezali nde baoyo bazalaka okanisa ete bazalaki semba. Wana nde kosutuka ezali.
When they got up there and said, sure, we cast out devils in your name. We're preachers. We belong to certain churches. We've done great miracles.
Tango bakomaki kuna balobaki. Ya solo. Tobengana ki milimo mabe na kombo na yo. Tozali batei. Tozali bandimi ya masambo songolo pakala. Tosala bikamwa minene.
Oh, we preach. Well, I've been a steward in the church. I've been a bishop. I've been this. Depart from me, you workers of iniquity. I never even knew you.
Oh, toteaki. Nazalaki moyangeli ya losambo. Nazalaka evêque. Nazalaki songolo. Bolongwa mosika na ngai bino basali ya masumu na nko na yebaki bino atamo kete.
That's the disappointment.
Yango wana penza. Yango nde kosutuka.
He said their children or their children will come in and sit down in the kingdom and say, we got a right to be here, and they'll be cast out into outer darkness where there'll be weeping and wailing and gnashing of teeth.
Alobaki bana ya bana na bango bakokota pe bakofanda na bokonzi kolobaka tozali na makoki ya kozala awa. Kasi bako bwaka mana molili ya libanda epai kolela ekozala konguluma pe kolia mino.
Straight is the gate, narrow is the way that leadeth to life. Few there will be that find it.
Ekuke ezali moke, nzela ezali nkaka, oyo memaka na bomoi. Bato moke penza nde bakomona yango.
To you, my dear people this morning, listen to this. I never made this up. I'm responsible for telling it. That's all I'm responsible for.
Bona bino balinga minangai ya motuya na tongo oyo. Boyo kalikamboyo. Na misalela ki yangote. Izali mokumba na ngai koloba yango. Wanande mokumba nyonso na zalina yango.
For another preach another sermon in my life. That is the truth. There are just going to be a few people saved. Just remember that. Just a very few. You be one of them.
Soki na kotika laka kote ya lisusu lite ya mosusu te na bomo inangai. Yango ezali solo. Eko za labo bele na bato mokende bako biki sama. Bobosa na yango te. Bobele bato moke penza. Yo zala moko na bango.
Who are they, Brother Bam? I don't know. Nobody else knows. We work out our own salvation with fear and trembling.
Ezali banani ndeko Branham, ayebi te. Ata moto mosusu moko te ayebi. Tozali kosala po na lobiko na biso na somo pe na kolenga.
But you be lined up with God. If your heart don't beat just with that Bible, then there's something wrong.
Amen.
There's something wrong.
Kasi yo zala limana nzambe. Soki motema na yo ekobeta nzela moko na Biblia wana te, bo eloko moko ezali kotambola malamu te. Eloko moko ezali kotambola malamu te.
No matter what your church says, you can't go in by that. You got to go in by what God said. This is a book you'll be judged from. The Bible. Stay with it.
Ekipete oyo lingomba na yo elobi. Okoki kokota na nzela oyo wana te. Osengeli kokota na nzela oyo nzambe alobi. Oyo nde buku bakosambisa yo na yango. Biblia. Kangama na yango.
Always say, well, I've been baptized in the name of the Lord Jesus. That's correct. That's Bible. But if that life doesn't follow it, it didn't do you much good to be baptized.
Oh, koloba, eh. Na batisama na kombo na kolo Yesu. Ezali bongo, wana ezali Biblia. Kasi soki bomo iwana elongo bani na yangote, ezalaki penza na litomba te ete o batisama.
You say, well, I've received the Holy Ghost. That's good. That's what you should have done. But if the life isn't in there,
Okoloba, eh, na yamba molimo santu, ezali malamu, yangonde loko, osengela kiko sala, kasi soki bomo yango, eza kuna na katite.
Remember, the weed receives the same power that falls on the wheat to make it grow, makes the weed shout too. The little weed stand right up and is as happy as the wheat is. That's right. Lives by the same life.
Boka nisalisusu, lititi mabe eyamba kanguya moko oyo, ekitaka likolo ya ble pona kokolisa yango. Esala kayete lititi mabe pe eganga. Mwa lititi yango ya mabe ekotel mape ekosepela kaka ndenge ble ezali kosepela. Ya solo, ebika kanabo mo yango semoko.
And a sinner can stay in the presence of God, shout the victory and live like a Christian. But if there isn't something different in the heart.
Mosumu kipea koki kotele maliboso na nzambe, koganga elonga, pe kobika alokola mo Kristo. Kasi soki eloko moko ya ndenge mosusu ezali kati ya motema na yete.
He can have the same power to cast out evil spirits. Jesus said so. He can preach the gospel just as good as any other preacher can do.
Akoki kozana nguya moko yango ya kobenga na milimo mabe. Yesu nde alobaki bongo. Akoki koteya sango malamu penza kaka ndenge batei mosusu bakoki koteya.
That's exactly what Jesus said so. The Bible teaches it. Yes, sir.
Yango nde penza oyo Yesu alobaki. Biblia nde etei yango. Iyo, monsieur.
Though I speak with tongue of men and angels, though I give my body to be burned as a sacrifice, I give all my goods to feed the poor.
Ata na lobi minoko ya batope ya baange. Ata na kabi nzoto na ngai po batumba yango lokola mbeka. Na kabi biloko na ngai nyonso po na kolei sababola.
I have faith to move mountains. I do all these things. I preach in his name. I cast out devils in his name. He said, I am nothing. So he could do it. And nothing. Get the idea?
Ata soki na nazali na kondima ya kolongola bangomba. Soki na sali makambo nyonso wana. Na tei na kombo na ye. Na bengani milimo mabe na kombo na ye. Alobaki, nazali eloko pamba. Boye, ye akoki kosala yango, kasi eloko pamba. Bososo lili kanisi yango.
Now the thing to do is from your heart, be a Christian. I enter in at the straight gate.
Sikawa likambo ya kosala ezaliete, utana motema na yo, ozala mo Kristo. Sikawa akota na kati na ekuke ya moke.
For broad is the way that leads to destruction. And millions times millions in this generation of believers will go in there at.
Because straight is the gate, and narrow is the way. Just you and Christ alone.
Pamba tenzela oyu ememaka na libebi ezali monene. Pe ba milio na ba milio ya bandimi ya ekeke oyo bakokota kunande. Pamba te kuke ezali moke. Penzela ezali kaka penza. Kaka yo moko na Kristo.
Narrow is the way that leadeth to life, and just a few there will be that will find it. Now that's the words of our Lord.
Nzela oyu ememaka na bomoi ezali kaka penza. Pe bato oyo bakomona yango bakozala moke pamba. Sika wawana nde maloba ya kolo na biso.
Ma, what was he doing? Standing there, discerning their thoughts. And he said, he's Beelzebub.
Oh la la. Azala iko sala nini? Atelema ki wana. Kososola kama kanisina bango. Pe alobaki. Azali Belezebula.
Well, how can he be God? He's a man. Where did this wisdom come from? He said in his own city.
Eh, ndenge nini? Ye akoki kozala nzambe. Azali moto. Bwanya oye uti wapi? Bazali koloba bongo na ngumba na yemoko.
When you walk into the city here, it seems like I don't say this any disregards to you people. You're Christians. You love me.
Soki okotia wana ngumba, ekomona alokola, na lobi oyo tepo, nazanga bino botosi. Bozali ba Kristo. Bolinga kangai.
You walk into the city here and it seems like the power of Satan knocks you down. This place is condemned. This city is condemned.
Kota na engumba awa. Okoyoka lokola nguya ya satana eko bamba yo na se. Esika oyo esili kokwe isama. Engumba oyo esili kokwe isama.
What did Billy Graham say when he entered Louisville? He said that's the most demon-powered place he'd ever seen in his life. Placed it in the paper. Said that you can just feel the oppression of the devil.
Billy Graham alobaki ni tangwa kotaki na Louisville. Alobaki ezali esika oyo tonda na nguya ya milimo mabe. Koleka bisika nyonso oyo atikala komona na bomoi na ye. Bakomaki yango na journal. Alobaki, okoki penza koyoka ndenge za bolo azali kotungisa yo.
Of course I feel it. Why? This is my own home. When Jesus returned to his own home, he said, many mighty works he could not do because of their unbelief.
Ya solo na yokaka yango, pona nini? Oyo ezali epai na ngai moko. Tango Yesu azongaki na ngumba na ye moko, alobaki, akokaki kosala bikamwa mingi yangu yate. Pona kozanga kondima na bango.
Said a prophet's not without honor, a preacher, unless it's in his own country, among his own people. See, you can't help it, the scripture says so.
Alobaki, mosakoli azanga ka lokumu te, motei longola bobele na mboka na ye moko. Na epai ya bato na ye moko. Bomoni, okoki kokima yango te. Likominde lobi bongo. Bomoni?
Now when you walk in the city here, and don't tell me I wouldn't know, I walk up to people and shake my hand and say, oh, Brother Branham, I love you, and you know that's a lie. You know it's a lie.
Sikao na tango ozali kotambola na ngumba oyo pe bolo banangai tete na yebi yango te okomona na pusa ni epai na bato bakopesa ngai mbote ya loboko pe bakoloba oh ndeko Branham nalinga kayo kasi oyebi ezalo kuta oyebi ezalo kuta.
If God can tell me the discernment of heart, why can't he tell me that?
Soki Nzambe akoki kopesa ngai lisosoli ya makanisi ya mitema, pona nini akoki koyebisa ngai oyo wana te?
Sure, right among in your own people around the city, when they see, said, well, you know, I've seen where certain where was it up that? We know that time.
Na tembe te pe yango penza epai na bato na yo moko na kati ya ngumba. Soki ba moni yo bakoloba, boyebi na mona kesika oyo songolo pakala. Wapi? Ezalaki wapi? Kuna. Toyebi moto yango.
You feel it! Let me tell you, you let somebody come at your house that don't like you very much. Sit in your house just a little bit and feel that funny feeling. Multiply that by 14,000 now. Then you get what I'm talking about.
Oko yoka yango. Tika na yebi sabino. Tika ete moto moko oyo alingaka yo penzate aya na ndako na yo. afanda na ndako kaka mwa moke bongo yoka komiyoka wana ya ndenge. Yikanisa yango mbala koto zo minamine. Ndeo kososo la likambo nazali kulubela.
Then you get into a place where everybody loves you. That welcome feeling. Just, oh my, you can just stay there forever, see?
Sima kende na esika oyo moto nyonso alingaka yo. Kaka boyambi ya malamu wana. Oh la la. Peo koki penza kotikala na yo wana libela. Bomoni?
That's it, see? It's a spirit and people don't know what it is. They're wondering why the people are so contaminated.
Yango wana penza bomoni. Ezali molimo. Peba tobaye bakate soki ezali nini. Bamitu nakapona nini bato.
What makes good women? What makes good women put on them vulgar clothes and get out there?
Eloko nini sala kaete basi ya malamu. Eloko nini sala kaete basi ya malamu. Balata bilamba wana ya mabepe babila.
What makes even now when it's still cold, little 16-year-old girls with clothes on it, she oughtn't to wear before her mother. And out on the street.
Eloko nini sala kaete atasikawa tango malili ezali naino. Bana basi ya mike ya mibu zomi na motoba, bala tabilamba oyo, asengelaki atako lata liboso ya mama na yete. Pe abi malibanda na balabala.
It's because not that child don't know any better, but because some preacher in the pulpit has failed the Holy Spirit of duty. It's exactly right. Sure.
Ezali po mwana wana te, mwana wana ayebi eloko penza te. Kasi ezali po motei moko boe na etelo azangi kosala oyo etindami na ye kosala. Yangonde penza, ya solo.
Women get on the street and all sexy dressed and things like that, and sinners look at them and don't know that she is actually just as guilty as she lived with that man. Jesus said so.
Basi bako tambula na balabala, balati bilamba ya sexy pe biloko ya ndenge wana. Pe basumuki batala kabango, pe ayebite ete akwe isami kaka lokola tambula ki penza na mobali yango. Yesu nde alobaki bongo.
Jesus said, whosoever looketh upon a woman to lust after her hath already committed adultery with her in his heart, and have to answer for it at the day of the judgment.
Yesu alobaki moto nyonso oyo atali mwasi pona kolula ye, asili kosala ekobo na ye na kati na motema. Pe ekosengela asamba pona yango na mokolo ya kosambisama.
Straight is the gate and narrow is the way.
Ekuke ezali moke penzela ezali kaka penza.
I know you think I'm a hard guy. I'm not hard. I'm your brother and I love you.
Na yebiete bozo kanisa ete nazali moto ya makambo makasi. Nazali moto ya makambo makasi te. Nazali ndeko na bino. Pena lingi bino.
Flee the wrath that is to come. Go to the cross and cry until your heart is filled with his spirit. That'll turn your back from everything of the world. Walk godly before him with your heart burning for him.
Ki makanda ezali koya. Kende kolela na ekulusu kino ete motema na yo etondisama na molimo na ye. Yango nde kosala ete opesa mokongo na biloko nyonso ya mokili. Pe otambola na bosantu liboso na ye. Na motema oyo ezali kopela moto pona ye.
Love, not a duty. Christ is not a duty to serve Christ. It's a love that serves Christ. It strains you, constrains you, till every pulsation of your life beats with him. That's when you see sin.
Bolingo, kosengelete. Kristo ezalili kambo ya kosengelete. Kosale la Kristo, bolingo nde etinda ka basale la Kristo. Eko tinda yo, eko tindika yo. Nandenge ete, kopemela ya mbomo ina yo, eko bete na boyoka ni elongona ye. Na tango wanande okomona lisumu.
And he wept upon the earth. It grieved God in the days of Noah when he seen the hearts.
Pe alelaki na tina ya mokili. Esalaki nzambe pasi na tango ya Noah. Tango amona kimitema.
And the great Jesus sat upon the hill and said, Jerusalem, Jerusalem, how often I have covered you. But your hour has come and your house is left destined. So shall it be at the coming of the Son of God.
Pe Yesu afandaki likolo na ngomba pe alobaki. Yerusaleme, Yerusaleme, mbala boni nalingaki koyanganisa yo. Kasi tango na yo esili kokoma, pe ndako na bino etikali pamba. Ekozala pe bongo na boye na mwana na Nzambe.
The hearts of the real true believer is broken. He sees right now there ought to be a revival sweeping this land. How can it be through a bunch of illegitimates? How can it be when they're condemned to begin with?
Mitema ya bandimi ya solo solo ebukani. Azali komona sika sikawa ete kola muka esengelaki kopalangana na mboka oyo. Ekoki kosalema ndenge nini na lipinga ya bana makango. Ekoki kosalema ndenge nini na tango basila kokweisama pona kobanga.
The kingdom of God is like a man that threw a net in the sea. And when he brought it forth, he had turtles, terrapins, snakes, frogs, some fish.
Bokonzi na Nzambe zayi lokola moto moko abwaki monyama na mbu. Pe tango abendaki yango ezwaki bakoba, bakoba ya mai, banyoka, magorodo, na mwambisi.
Wasn't him to decide which, he just threw it up on the bank. That's what the gospel does.
Ezalaki mokano na yete kozwa soko nini. Abokaki yango kaka na libongo. Yango ndio yosangu malamu esalaka.
That's what Billy Graham, Old Roberts, myself, and all other preachers is preaching the gospel. Throw it out! Pull it in. There they are, Lord.
Yango ndio Billy Graham, Oral Roberts, ngai moko, na batei mosusu nyonso oyo batea kasangu malamu. Tobwaka ka yango kuna. Pe tobenda ka yango. Bango wana nkolo.
What are we doing every time? We find out before you can get back again. They're right back out in the pond again.
Kasini to sala katengo nyoso, tokomona ete libosozo ngalisusu basi bazongi lisusu na kati ya liziba.
What is it? To begin with, it was a turtle. That didn't change him to get caught in the gospel net. He was a turtle to begin with.
Ezalini, pona kobanda ezalaki nango koba. Ko kangama na monyama ya sango malamu ebongola ki yete. Azalaki koba bandana ebandeli.
He was a terrapin to begin with. He was a snake to begin with. He was a hypocrite before he ever come into the church.
Azalaki koba yamai bandana libandeli. Azalaki nyoka bandana libandeli. Azalaki motiabilong mibale liboso akota na lingomba.
He had no desire even to quit his drinking and gambling and smoking and lying and stealing. He just come in because he's scared of hell. You're making yourself a more candidate for it when you do that. It's true.
Azalaki na ye atana posa te ya kotika masanga na masano ya mbongo. Komela makaya pe lokuta pe moyibi. Akota kikaka po azalaki kobanga lifelo. Ozalinde komikomisa penza moto na yango. Na tango osali yango ya solo.
Straight is the gate and narrow is the way and few there will be there. Let's pray.
Ekuke ezali moke, penzela ezali kaka penza. Pe bato oyo bakomona yango, bazali moke. Tobonde.
Lord, oh search me, Lord. Try my case right now, Lord. Don't let me have to come before judgment before you after preaching this way. Oh, if there be any unclean thing in me, Lord, take it away, please.
Kolo, oh meka bozindo na ngai kolo. Sambi sali kambo na ngai sasa ipi kolo. Kotika tete na ya liboso na esambi selo liboso na yo. Simala kote ya boye. Oh soki eloko moko ya mbindo ezali kati na ngai kolo longola yango na lombi.
We see a day that we're living in when men and women are becoming so starchy. They're shamed.
Tomoni mokolo oyo tozali kobika kati na yango. Oyo mibali pe basi mitema ekomi mabanga. Basili soni.
You said one time there's no even blush amongst the daughters of Zion. Their modesty has been so taken away till they don't even blush no more. Oh Lord, think of it.
Mokolo baka soni ezali ata mokete kati na bana basi ya Siona. Bosawa na bango esila penza na lolengete bayoka kalisusu ata sonite. Kolo kanisa na ino.
and know that the time piece yonder's beating away just a minute or two more, and the great destruction will come. Then let him as filthy be filthy still.
Peko yeba ete na ngonga muyango tango ezalise kokoba. Bobele na miniti moko tomi bale pe libebi monene koya. Na tango wana. Tika ete oyo azali mbindo akoma lisusu mbindo.
God, wake us all up this morning. Shake us, Lord. We see the signs appearing. We got our eyes open to know that. We see millions, millions, Lord, has turned their back and gone away.
Kolo, la musa biso nyoso na tongo oyo. Ningi sabiso kolo. Tozali komona bilembo komona na. Miso na biso ezaya kofungwa mapeto yebi yango. Tozali komona ba milio, kolo oyo ba pesi mokongo pe ba kei na bango.
I wonder, what can I do? What can I do, O Lord? Is there anything, Lord?
Na komi tuna, na sala nini enkolo. Eloko moko ezali kolo.
If it takes more preaching, more prayer, more anything, help me, Lord, that I might bring the message to the people. What can I do? But they continually turn it down.
Soki eko senga matea mingi koleka, mabondeli mingi koleka, eloko soko nini koleka, sunganga inkolo. Po nako ka komemela bato sango oyo. Na sala nini, kasi bazali kokoba koboya yango.
You do your great signs and perform your wonders, and yet the people march right on.
Uzali kosala bilembo na yo minene pe, komoni sabikamwa na yo, kasi atabongo bato bazali se kokoba.
Is it your scripture must be fulfilled? Is it the time that no man can come to me except my Father draws him? All that the Father has given me will come to me.
Ezalinde po likomi na yo esengeli koko kisama. Ezalitango oyo moto moko akoki koya epai na ngai te soki tata na ngai abengi yete. Pe ba oyo nyonso tata apesa ngai bakoya epai na ngai.
Lord God, grant this morning that people will wake up and see this last sign of the earth. I pray, God, that you'll grant something to the people.
Kolo nzambe sala ete na tongo oyo bato bala mukape ba mona elembo oyo ya suka pona mokili. Na bondeli nzambe ete opesa eloko moko epai na bato.
Bless this little people here this morning. God, start with Brother Neville, Lord. Heal his body sick this morning, Lord. His stomach's upset. I pray that your healing hand will be upon him. Stir his soul.
Do it, Lord.
Pambola libota moke oyo bazali awa na tongo oyo enzambe. Bandana ndeko Neville, kolo. Biki sanzoto na ye. Azali kobela na tongo oyo kolo. Estoma na ye zaliko tungi sama. Na sengi ete loboko na yo, oyo ebiki saka ezala likolo na ye. Pesa piko na molimo na ye.
God, go out amongst this congregation. There's men and women sitting here that I may never see them again until that day of the judgment. Then I've got to give an account.
Nzambe tambola kati na yanga nelo oyo, mibali pe basi, bazali awa oyo tango mosusu, na kotika laka komona bango lisusu te kino na mokolo wana ya kosambisama. Bonge kosenga na zongisa monoko.
But I've read your word. Straight is the gate. Narrow is the way, and but few there'll be that find it.
Kasi natangili lobana yo, ekuke ezali moke. Penzela ezali kaka penza. Pe bato oyo bakomona yango bazali moke.
Oh Lord, let this be that few, some of them, will you, Lord? Grant that every person here, I pray, as a man can only pray.
Enkolo, tika ete bayo bazala, moke yango. Okolinga yango, enkolo, sala yango pona moto nyonso azwa miawa. Na bondeli na ndenge moto akokiko bondela.
Lord, these people would do anything for me. As far as to help me, if I was hungry, they'd feed me. If I need a suit, they'd buy it. They'd go together and buy me a car to preach the gospel. They'd do anything in that way.
Kolo bato oyo bakoki kosala nyonso pona ngai. Pona kosunga ngai. Soki nazala kina nzala, bakoleisa ngai. Soki nazala kina posa na kazaka, balingai kosomba yango. Bakoki kosangisa mbongo pe basombeli ngai motuka. Pona te ya sango malamu. Bakoki kosala eloko soko nini ya lolenge wana.
Oh, Father, search their souls this morning. Please do, and let them search it out before you. I don't know. I trust that every one of them is in that elect. And put me there too, Lord.
Hey, tata, meka milimo na bango na tongo oyo, na lombio. Petika ete, bamitala na bozindo nyonso liboso na yo. Na yebite, na tie likia ete, moko moko na bango azali kati ya Bapo na miyango, tianga inakati pe nkolo.
If there be any reason in me that I wouldn't be there, Lord, you just reveal it to me. I'll make it right now.
Peso kitina moko ezali kati na ngai oyo kopekisa ngai kozala kuna, kolo. Omoni sanga yango, na kobongisa yango sika sikawa.
I want to be sure, Lord, that on that morning there will be no trouble at the river. I want to go in that day.
Nalingi kondimisa ma penza nkolo ete na tongo wana mobulu eko zalate pembeni na ebale. Nalingi na kota na mokolo yango.
I don't know when that'll be, maybe yet today. So help me to know, help these people to know.
Pe na yebite tango yango eko salema, eko kipe eko salema lelo. Boye sunganga ina yeba, sunga bato yoba yeba.
And when we see our hearts are unconcerned, oh, we enjoy a good message to listen on the radio or go to the church. We appreciate a good message.
Pendenge tozali komona mitema na biso ezangi komi pesa. Oh, tosepelaka koyo kalite ya kitoko na radio. Toko kende na losambu. Tosepelaka na liteya ya kitoko.
We don't mind speaking of Jesus somewhere, but Lord, is sin so a burden to us? And it brings tears to our eyes. Sighing and crying and standing against and everything the abominations that's did in the city.
Etungisaka na yango biso te soki kolobana tina na Yesu na esika moko boye. Kasi nkolo lisumu ekomi mokumba monene pona biso. Pe eko bimisa biso mpisoli na miso. Kokinelaka, kolelaka pe kotelemelaka yango. Nyonso wana mbindo oyo ezali kosalema na engumba.
Lord, let the angel of God see that upon us and mark us. Grant it, Lord.
Kolo tika ete mwanje na nzambe amona yango epai na biso pe atia biso elembo. Sala yango nkolo.
Even so, come, Lord Jesus, now and prepare our hearts and give us thy true signs that you're in our midst. That we might know that we're receiving the last sign before the end of this generation.
Atako bongo yakasika wa nkolo Yesu. Pe bongisa mitema na biso, pe pesa biso bilembo na yo ya solo solo. Ete yo ozala kati na biso. Po toyeba ete tozali koyamba elembo ya suka liboso ete keke oyo esila.
We see the illegitimacy. When man living in the nation and having babies born by other man's wives.
Peto zali komona makambo ya soni na tango mibali ya ekolo oyo bazali kobika pe kobota bana na basi ya mibali mosusu.
And little girls on the street and hundreds turned away to schools every year in teenage becoming mothers and there's no respect.
Pe bana mike ya basi na balabala pe kama na kama bazali kobenga na bango na bite elombula na mbula pe bana basi ya mike bakomi kobota bana pe limeme ya ezalite.
And how that the women are becoming poisoning themselves by smoking and drinking and televisions and so forth that's corrupting the minds of the children. Oh Lord, how long can it stand? And you are holy God.
Pendenge basi bazali komi poisonné bango moko pe komelaka makaya pe masanga pe television na biloko mosusu oyo ezali kobebisa mito ya bana enkolo ekoumela tango boni pe yo nzambe mosantu.
Oh, Father, I'm strangely feeling today that something must be done quickly, Lord.
Eh, tata, nazali komi yoka ndengete. Likambo moko esengeli esalema nokino kinkolo.
I don't know what to say, but I pray, Lord, that you'll place in our hearts of what to do. Grant these things, Lord. We ask them in Jesus' name. Amen.
Na yebite loko nini na loba. Kasi na bonde linkolo ete otia na mitema na biso. E loko nini kosala. Sala makambo yango nkolo. Usengi yango na nkombo na Yesu. Amen.
The hour is at hand. Every sensible person that's got reasoning knows that something's fixing to happen.
Ngonga ekomi pene. Moto nyonso oyo makanisi na ye ezali kosala ayebi ete likambo moko elingi kosalema.
There's not a person in this building that's got its right mind, but knows that this world cannot stand under these conditions.
Moto ata moko te kati na ndako oyo oyo azali na makanisi elongo bani pe azanga koyeba ete mokili oyo ekoki kokoba na lolenge oyo te.
We can't stand, friends. There's not one thing, as your pastor and your brother, there is not one thing that I can guide you towards this morning but to Jesus Christ. There isn't a thing that I know.
Toko kiko koba boyete baninga. Ezalina eloko ata mokote. Ngai lokola mokengeli na bino pende kona bino. Ezalia ata na eloko mokote oyo ngai na koki kokamba bino epai na yango. Na ntongo oyo ni banda na Yesu Kristo. Ezali na ngona eloko moko te oyo na yebi.
Just think of the things that's prophesied to come before the rapture takes place. Everything that I know of is done fulfilled.
Boka nisa na ino makambo oyo esila kosakola maete ekokokisama liboso ya konetolama. Nyonso oyo ngai na yebi esili kokokisama.
You say, what about the mark of the beast? That's to come in the tribulation. The church will be gone, man. And that to mark, these done gone.
Bokolo babongo elembo ya nyama. Yango ekoya na tango ya minyoko. Na tango wana lingomba esili kokende. Boko sengela kotia bango elembo te. Bango basi bakenda. Bomoni?
The marking's going on now. The marking is the showing forth, the brand. It's flee to God. Flee to Him quickly.
Botia mielembo ezali kosale mande sikawa. Botia mielembo ezali botali samipolele elembo yango. Boki maepai na nzambe. Boki maepai na yen noki noki.
I wonder this morning, while we're waiting here just a minute. And I feel like you do. I can sense your feeling. Each one of you trying to think, oh God, search me out.
Nazali komituna na tongo oyo. Wana tozali kozela awa mwa miniti moke. Ngai pe nazali komi yoka lokola bino. Na kokiko yoka ndenge bozali komi yoka. Moko moko na bino azali komeka kokanisa. E nzambe, meka ngai na bozindo penza.
That's why I feel too. I realize that these messages like that, friend, is not popular amongst the people.
Ndenge wana pende ngai nazali komiyoka. Na sosoliete mateye ya lolenge oyo moninga, bato balinga kayango te.
You condemn them. And you just make them low. Somebody's got to do that.
Amen.
I wish it had been maybe somebody else.
Oko kwe sabango, pe oko kwe, oko kiti sabango na se. Moto moko asengeli kosala yango. Nalingaki malamu ezala nango moto mosusu.
But if it falls my lot to do it, if I have to be a scrub woman, let me scrub.
Kasi soki etangami ete ngai nde nasala yango, soki etindami ngai nde nazala mwasi oyo ya mosala, tika nasala.
Amen.
David said I'd rather be a doormat at the house of God than to dwell in tents with singing. Whatever God wants you to do, do it. Don't be ashamed.
So ki nazali, Dawidi alobaki, ekozala malamu nazale panguseli makolo na ndako ya Nzambe, na esika ya kufanda na se ya baema na masumu ya solo. Nyonso oyo nzambe alingie te osala, sala yango, koyoka soni te.
If there's, remember, I know that's a great thing. Say, Brother Branham, you say only 8 souls will be saved. I don't know how many will be saved. I couldn't tell you.
Soki ezalina, pe bobo sanate, na yebiete ezalili kambo moko monene. Bokoloba, ndeko Branham, olobi bato muambe pambande bakobika. Na yebite bato boni bakobika. Na zaina makoki ya koyebi sabino yangote.
But I say one thing, there'll be so few. In a day like this, just thinking that day where he was at, how many was saved?
Kasi na kolobeloko moko, bakozala moke penza na mokolo lokola oyo. Boka ni sanaino, na mokolo oyo ye, batoboni babikaki.
Think of the day of Noah and the day of Not Lot and all them. He said, so shall it be in the coming of the Son of Man, because straight is the gate, and narrow is the way.
Boka ni sa mokolo ya Noah, pe mokolo ya Lota. Pe na bango nyoso. Alobaki, ekozala pe bongo na boye ya mwana na moto. Pamba te ekuke ezali moke, pe nzela ezali nkaka.
You see, you go in by yourself. With him, that's all. And but few there'll be that find it. How many believes that's a gospel truth?
Bomoni, okokota yomoko na ye esili. Bomoni, pe ekozala bato mokende bakomona yango. Bato boni bandiniete ezali solo ya sango malamu.
Jesus Christ. Amen. Few there will be that find. Just a very few. Be one of those few.
Yesu Kristo nde alobaki bongo. Bato oyo bakomona yango bakozala moke. Bato moke penza. Zala moko kati na bato moke wana.
I know that's hard, it's strenuous, and it strains on me to say it. Feeling a human love for you. But the love of God constrains me to tell you.
Na yebie te ezali makasi, ezali matata penza, ezali pe matata mpo na ngai koloba yango. Na bolingo ya bomoto oyo nazali koyoka po na bino, kasi bolingo ya nzambe ezali kotinda na makasi ete na yebisa bino yango.
Now, the same Holy Spirit that performed in the days of Abraham, performed in the days of Christ, promised to be here to do the same thing, is here.
Sikawa. Mulimo mosantu moko oyo asalaki na tango ya Abraham, oyo asalaki na tango ya Kristo, alakaki ete akozala awa pona kosala ndenge moko. Azali awa.
Now, if I've told you the truth, God's obligated to that truth.
Amen.
Sikawa, soki na yebisi bino solo, nzambe asengeli kotato la solo yango.
If I don't keep my word, I'm not a man of my word. If you don't keep your word, you're not a man of your word.
Soki na kokisaka maloba na ngai te nazali moto oyo na tosaka maloba na ngai te. Soki okokisaka maloba na yo te ozali moto oyo tosaka maloba na yo te.
Now I might promise you something I couldn't do it but I'll come tell you.
Sikawa na kokitango mosusu kolaka yo eloko moko pe nazangi makoki ya kosala yango kasi na koya koyebisa yo.
If I owe you something and hide from me, I'm a hypocrite. If I come tell you I owe you, but I can't pay you, but I'll do the best I can, then you forgive me and help me.
Soki nazali na nyongo na yo moko boye, pe nazali kubomba na mosika na yo, nazali moto ya bilongi mibale. Soki na ye koyebisa yo, nazali na nyongo na yo, kasi nazangi makoki ya kofuta yo, kasi na kosala na makasi na ngai nyonso. Na tango wana yo limbisa ngai pe sunga ngai. Omoni?
We all owe God something. We owe Him our lives. Let's be honest about it.
Biso nyonso tozali na nyongo ya nzambe. Tosengeli kopesa yebo moyo na biso. Tozala sembo na likambo yango.
Walk out and say, don't say, well now look, I'm Presbyterian, I'm Methodist, I'm Pentecostal, I'm Church of God, I'm Nazarene, I'm Pilgrim Holiness. Don't think that. There'll be millions of those in hell. You be a Christian in Christ.
Oko kende pe okoloba. Koloba tete, tala, naza prebisterien, naza méthodiste, naza pentecôtiste, naza église de Dieu, naza nazireyen, naza pèlerin de la sainteté, kokanisaka bongo te. Ba million na bango bakozala na lifelo. Yo zala mo Christo, kati na Christo.
How many say, Brother Bam, remember me in prayer now? I want to raise them. God bless you.
Batoboni bakolinga koloba, ndeko Branham kanisa ngai na libonde lisikawa, dalingi kotombola yango. Nzamba apambola yo.
Lord, you see their hands. The hour is here. The great Holy Spirit has hushed this building this morning. I sense your presence.
Kolo, omoni maboko na bango. Gonga yangoyo. Molimo mosantu ya kembo apesi kimia na ndako hoyo na tongo hoyo. Na zaliko yoka bozali na yo.
I realize that you're here to honor your word. The Lord have planted it out of water day and night, lest some should pluck it from my hand.
Na soso liete ozali awa pona koko kisa liloba na yo. Nga inkolo na loni, pe na kumwangi sela yango mai butu moi. Omo tote abotola yango na luboko na ngai.
You sent forth your word to do a purpose, and it'll have to do that, Lord. The scripture says that you're the same yesterday, today, and forever.
Utinda kiloba na yo pweko kisana tina, pe eko sengela esala yango. Kolo, makomi elobiete ozali ndenge moko lobi lelope libela.
They cannot believe, them people in your days could not believe that the Holy Spirit was in you, and you made yourself, being a man, God.
Bango bakokaki kondimate. Bato yantango na yo bakokaki kondimate te molimo mosantu azalaki kati na yo. Pe omikomisaki nzambe, atako zalaki moto.
Which he was a virgin born son of God that came to the earth to redeem us from our sins.
Elingi koloba yo zalaki mwana na nzambe oyo abotamaki na nzela ya mongondo oyo ayaki na mokili kosikola biso na masumu na biso.
And because that they seen the Spirit of God in you, they tried to make it different. And you told them, Lord, it's not me that doeth the works, it's my Father that dwelleth in me. He doeth the works.
Pe lokola bamonaki molimo ya nzambe kati na yo, balukaki bakomisa yango eloko mosusu. Pe olobaki na bango nkolo, ngai moto nasalaka misala yango te. Ezali tata na ngai oyo afandi kati na ngai. Yende asalaka misala yango.
You called Abraham your father. Abraham saw my day? Sure he did when he was standing by him. Saw him do that works and signs. He saw my day and rejoiced.
Soki bobenga ki Abraham tata na bino. Abraham amona ki mokolo na ngai. Na tembete amona ki yango tango atelema ki pembeni na ye. Amona ki ye kosala misala yango pe elembo. Ye amona ki mokolo na ngai pe asepela ki.
Said you err, not knowing the scripture, neither the power of God. How that God could overshadow a virgin and bring forth a son. By a virgin birth and dwell himself in the fullness of his power in that one man.
Alobaki bozali na libunga boyebi makomite nguya na nzambe pete. Ndenge nzambe akokaki kozipa mongondo pe aboti mwana mobali na mbotama ya bongondo pe afandi ye moko na litondi ya nguya na ye kati na moto moko wana.
Amen. I can take that same blood from that body that he gave as a sacrifice and sanctify people. Amen. That himself might live in, continue his work to the end of the consummation.
Pendenge akokaki kozwa makila moko wana na nzoto wana oyo akabaki lokola mbeka. Pe kobulisa libota moko mpoye moko abika kati na bango. Ako ba mosala na ye kino na suka na nyoso.
Oh, God, wake people up to see that. Granted, save everyone that raised their hands. Cleanse their hearts.
Nzambe, lamusa bato po ba mona yango. Sala yango, bikisa moto nyoso oyo atomboli loboko. Petola mitema na bango.
Lord, my hands are up. Cleanse me, O Lord. This is a house of correction. This is a place where we should be washed. Let the Holy Spirit wash us this morning and cleanse us from the corruption.
Kolo, natomboli maboko nangai. Petola ngai, enkolo. Oyo ezali ndako ya kosembola. Oyo nde sika tosengela ki kosukolama. Tika ete Molimo Mosantu asukola biso na tongo oyo. Pe apeto la biso na libebi.
We pray, Lord, that there will not be a person leave here, but what will be filled with your spirit.
To bondeli nkolo ete moto moko te abima awa kozanga kotondisama na Molimo na yo.
Maybe there won't be one emotion from the outside when it happens, but Lord, go on the inside. Pull off the shell.
Amen.
Show us what we are, Lord.
Tango mosusu kotuntuka moko te ekomona na libanda na tango yango esalemi. Kasi nkolo kota na kati. Longola poso ya libanda pe lakisa biso oyo tozali nkolo.
Granted, and then fill us with your spirit, with a heart that's true and pure, and in this time of persecutions and hard trials, you will grow sweeter and dearer to us as we walk along, waiting for that day.
Sala yango, na sima tondisa biso na Molimo na yo, na motema oyo ezali sembo pepeto, pe na tango ya minyoko pe ya komeka mamakasi oyo, okokoma elengi pe motuya penza po na biso wana tozali kokoba elongo kozelaka mokolo yango.
While tears run down our cheeks for the sins of the city, may the Holy Spirit look down and say, there's one that I can mark. He's mine. She's mine. Grant it, Lord. May it be found among us today. We ask it in Jesus' name. Amen.
Wana biso li ezali kotanga na matama na biso po na masumu ya engumba. Tika ete Molimo Mosantu atala biso pe aloba. Moko ye wana oyo na koki kotia elembo. Azali mwana mobali na ngai. Azali mwana mwasi na ngai. Sala yango nkolo. Tika ezwa makati na biso lelo. Tosengi yango na nkombo na Yesu. Amen.
When I come to
tango,
the
na kukoma,
river,
na ebale,
at the
ending ya mokolo,
and the last
emi pepe, ya mawa, ya suka, ekosila kupepa.
There will be somebody
ngai,
that'll show me the way.
Nzela.
I won't have to cross
the yard. Kukatisa yolodane ngai moko te.
I won't have to cross Jordan.
Ekatisa yolodane ngai moko te.
Jesus died.
Yesu akufaki pona kolongola masumu na ngai nyoso.
When the darkness hides,
tango nakomona molili,
he'll be waiting.
Ye akozela ngai. Nakosengela. Katisa yolodani ngai mukuti.
I want to know him now. Take my hand, precious Lord. Lead me on. Let me stand.
Nalingina ye baye sikawa. Simba loboko na ngai nkolo ya mutuya. Kamba ngai tikana tele mangui.
Let me stand here, Lord, against everything that's called wrong, everything that looks wrong. I don't care what anyone says. Let me stand, Lord.
Tikana tele mawangui kolo, kotele mela eloko nyonso oyo ezali mabe, eloko nyonso oyo ezali komona na mabe. Italinga ite nini nani alobi, tikanga ina tele mangui kolo.
When I've done all I can do, help me stand. Take my hand and pull me through it, Lord. Do something. Let me stand.
Tango nasili kosala nyonso oyo na koki kosala. Sunga ngai na tele mangui. Simba loboko na ngai pe benda ngai na kota. Nkolo, sala eloko moko ete na tele mangui.
When them things come and the treasures of this world and all of its pomp and its glory blind my eyes to it, let me only see him who died for me.
Tango makambo yango ekoya bozwi ya mokili oyo na kongala na yango, na nkembo na yango, zipa miso na ngai na yango, tika ete na mona bobele ye oyo, akufela ki ngai.
They cost every friend I got, they cost everything I got, I don't mean one thing, I'll surrender it all on the altar. That's it, let me stand, Lord.
Soki ko zangisa ngai baninga na ngai nyoso, Soki ekozangi sangai nyonso oyo nazalina yango. Yango ezali na tina moko te. Na tiki yango nyonso na etumbelo. Yango penza. Tika na tika la sembo.
Someday when the breath is blowing against my face and I know that my heart's gone and my days are finished, my time's up, my car's taken from the rack.
Pe mokolo moko tango pe man ya suka ekobima na elongi na ngai, pe nayebi ete motema na ngai elingi kokata pe mikolo na ngai esili, tango na ngai esili pe dosie na ngai ekangami, nalingi kokatisa yolodene ngai moko te.
You'll be there. And when the darkness I see, you'll be waiting there for me. I won't have to cross Jordan alone.
Ako zala wana, iyo. Tango na komona molili. Ako zala wana, ako zela kangai. Eko senga te na katisa yoladene ngai moko.
I'll stand for him now, he'll stand for me then. I'll live for him who died for me. How happy then my life will be.
So ki na kozwa ngambo na ye sikawa, ye akozwa ngambo na ngai na tango wana. Na kubika apona ye oyo akufela kingai. Ndenge bomo inangai ekokoma na esengo solo. Ndenge wanande na lingi kozala.
I guess you're sick people here. Did you give out any cards? I forgot. Did they give out cards? Is any cards give out? Anybody got prayer cards?
Nabanzi babeli bazaliawa akabolaki bakalati nabosanaki bakabolaki bakalati bakalati kabolamaki moto moko bazwaki bakalati ya mabondeli. Okay.
I'm just waiting for the Holy Spirit. If you just only believe, just have faith, don't doubt.
Nazali bobele kozela molimo mosantu. Soki bokoki bobele kondima, bozala bobele na kondima. Otia tembete.
If God will reveal to me your troubles, whatever it is, I don't know. If you raise your hand, you don't know me and I don't know you.
Soki Nzambe akomonisa ngai bampasi na bino. Ezala likambo nini, ngai na yebite. Soki otomboli loboko na yo, oyebi ngai te pe ngai na yebiote.
Then if God will reveal here, would you believe it was the same angel that brought the message just before the destruction back there? And it would be the same angel that was bringing it right now before another destruction?
Boye soki Nzambe atalisi yango awa, bokondima ete ezalaki se mwanje moko yo amemaki sango liboso ya libebi kuna, ete kozala se mwanje moko wanande azali komema yango sasa epi liboso ya libebi mosusu.
Would you believe that? If you would, raise up your hand. All right. All right. May the Lord grant it.
Bokondima yango. Soki bokondima, botombola maboko. Malamu. Malamu. Tika ete Nzambe asala yango.
He's sitting close to me. There's another one sitting close to me. It's Mrs. Snyder here. Or this Miss Murphy here. What her name is sitting right here. I know them.
Afandi pembeni nangai. Mususu pe afandi pembeni nangai. Ezali Madame Schneider awa. To Madame Murphy oyo awa. Yangonde kombo na ye. Afandi awa, na ye bibango.
I don't know this man. He's a stranger to me. But God knows him.
Na ye bi mobali oyote. Azali mopaya pona ngai. Kasi Nzambe ayebi ye.
If God will reveal it now, how many of you know that it's not... You don't look at me, I'm a Kentucky hillbilly as far as that concerned. I don't even have enough education hardly to write my own name.
So ki Nzambe akotali sa yango sikawa, boni kati na bino bayebi ete ezali te, botala ngai te, na zali mouta moko ya Kentucky, eloko mosusu te, na tanga na ngai ata kutu te, mwa moke kaka, po na koma kombo na ngai.
But there's one thing I do know, I know him. And that's all I care to know. I don't pay attention to what my grammar...
Kasi ezali na eloko moko oyo nayebi penza, nayebi ye. Pe yango, yangonde nyonso oyo nalukaka koyeba. Sikawa bo kipe na bino grammer na ngai te pe.
You might think that my sermon this morning is all out of line and everything. You lined up with the Bible one time, see if you ain't right on the zero target. See if your scope ain't in when you put it on there.
Boko kanisa mbala mususu ete litea na ngaya tongo yo ezalaki penza libana na molongo penyo sowana. Botia yango na lima na Biblia, pe boko mona soki ezangi kozala na molongo mokote. Tala soki etale li abondoki ezali na lima te ya eloko oyo kani ko beta na tango utandi yango wana.
Don't line it with your own thoughts, but line it with what he said, straight is the gate, narrow is the way, and few there will be that will find it.
Koko kanisa yango na makanisa yo mokote. Kasi kokanisa yango na oyo ye alobi, ekuke ezali moke, pe nzela ezali kaka. Pe bato oyo bakomona yango, bazali moke.
Because broad is the way that leads to destruction, and wide is the gate, and many will go in there. At millions times millions will go in there. One out of a million will probably be the way it comes.
Pamba te nzela oyo fungwa mame makana libebi, pe ekuke ezali monene. Pe bato oyo bakokota kuna bazali mingi. Ba milio na ba milio ya bato bakokota kuna. Ekoza tango mosusu moko kati na milio nde ndenge ekozala.
There you are. That's what he said. Now he never give that number, but he said as it was in the days of Noah, 8 souls. As it was in the days of Sodom, 3. Out of the whole thing, 3 were saved by fire. So will it be.
Yango penza. Yango nde oyo alubaki, sikawa, atigala kupesa mutango wanate. Kasi alubaki, ndenge sale maka na tango ya Noah, bato muambe. Ndenge sale maka na tango ya Sodoma, misato. Na mokili mobimba, bato misato babikaki. Na moto, ikusale mapebongo.
Now if anybody is real spiritual, I want you to look at this man sitting here. He's watching me just as constant as he can. Raised up his hand.
Sikawa soki moto ya molimo penza azali, na lingi botala mobali oyu afandi awa. Azali tango nyonso kotala ngai. Atombola ki loboko na ye.
I don't know him, never seen him, I don't know nothing about him. He's just sitting there looking at me. But see, he's making a contact, he's praying. Now that's right.
Na yebi yete, na mona yete. Pena yebi likambu ata moko na tina na yete. Afandi kaka wanape azali kotala ngai. Kasi bomoni, azali ko sala ete esimba, azali ko bondela, sikawa ezali ya solo.
Now if the Lord will tell me, that man sitting that far from me, this is our first meetings, and there he sits there.
Sikawa soki nkolo akolinga, koyebisa ngai, mobali yango afandi kuna mosika na ngai. Pe oyo nde mbala ya liboso tokutani, ye wana afandi kuna.
If the Lord will reveal to me I couldn't do that because God's already done that.
Soki kolo akolinga komoni sanga oyo ye oyo ye ngai na kokiko bikisa yete ngai te na kokiko sala yango te po nzambe asila kosala yango.
But it would increase your faith. Everybody sees now is right here. Just the same spirit, and remember Jesus promised this before the end time. It's always been the last sign.
Kasi eko kiko matisa kondima na bino. Moto nyonso amona sikawa. Azali awa. Kaka molimo moko wana. Pebobo sanate. Yesu alakaki likambo oyo. Liboso na tango ya suka. Ezalaka tango nyonso elembo ya suka.
The other day Leo and I were sitting on the street and some of us talking. Now I keep feeling there's a change coming. A change coming.
Mukolo mususu wana ngai na Leo. Tofanda ki na balabala naba mosusu kati na biso, tozala ki kosolola. Pe nazali tango nyonso komiyoka kati na ngaete, mbongwa na moko ezali koya. Mbongwa na moko ezali koya.
When we spoke of it, it won't be a change in my ministry, because it can't be no more. But it'll be a change in me.
Tango tolobela ki likambo yango, ekozala mbongwa na kati na lotomo na ngaete. Po eko ki lisusu koyate. Kasi ekozala nde mbongwana kati na ngai.
I've always been a weak and then just let people lead me and guide me and send this way and that way. If I'd have done something the Lord told me to do a long time ago, I wouldn't be in the trouble I'm in today.
Nazala katango nyonso na botau, pe natika kabato baka mbangai, pe batambwisangai, batindangai awa, boye, pe kuna boye. Soki, nasalaka likambo moko nkolo alobaka na ngai nasala, ele kitango mulai, nalingaki kozala na mindondo oyo nazali na yango lelote.
I'm going out this next week to be alone with God. Yes, sir. I must hear from heaven. I don't want to be a weakling. I want to stand on my own convictions.
Oso ezali koya na kokende libanda ya ngumba po nazala ngai moko na Nzambe. Iyo, monsieur. Na sengeli koyoka oyo ko uta likolo. Na boyi kozala na botau. Na lingina tele mangui na makambo ngai moko na ndimisama na yango.
The man keeps coming right back to him. He's sitting right back because that man is believing. He's actually believing. I watch the audience everywhere and it falls right straight back to the man.
Mbali yango ezali kokoba kozonga epai na ye. Afandi kuna na suka. Pamba te mobali yango azali kondima. Azali kondima sasa yipi. Natambu miso na lianga ni bisika nyoso kasi ezongi kaka epai ya mobali yango.
He has need, he's burdened. But he's burdened for somebody else. That's right. You're praying for somebody else.
Azali na bosenga. Azali na mokumba. Kasi mokumba yango ezali po na moto mosusu. Ezali ya solo. Ozali kobondela po na moto mosusu.
You got somebody else on your heart. That's right, isn't it? It's a friend.
Ozali kokanisa moto mosusu na motema na yo. Ezali ya solo. Boyete. Ezali moninga na yo.
If I tell you what's the matter with that friend, you believe me to be God's servant? It's an alcoholic. That's right. If that's right, raise up your hand.
Soki na yebisi yo nini ezali kotungisa moninga na yo, okontima ete na zali mosali na Nzambe, ezali likambo ya milangwa. Ezali ya solo. Soki ezali ya solo, tombola loboko na yo.
You believe? Somebody over here, raise up your hand, a woman back in here, someone. Yeah.
Bondimi, motomoko nangambo ya tombola ki loboko. Mwasi moko awa na sima. Motomoko, iyo, iyo.
You don't know me? I'm a stranger to you all? I don't know you, but God knows you. You believe that?
Oye bingaite, nazali mopaya epai na bino nyoso, na ebi bino te. Kasi Nzambe ebi bino. Bondimi yango?
If God will reveal to me what's on your heart, will you believe me to be his servant?
Soki Nzambe akotali sangai nini ezali na motema na yo, okondima ete nazali mosali na ye.
Little lady, what's your trouble about that baby there?
Right.
And that baby has eczema on his face, the doctor can do nothing about it.
Mama moke, likambo ezali kotungisa yo ezali nde bebe oyo wana kuna. Ezali ya solo. Bebe yango azali na eczema. Na elongi na ye. Monganga akoki kosalisa eloko moko te na tina na yango.
You're a stranger here, you and your loved one sitting there. You believe God can tell me who you are, where you come from? You believe it?
Ozali mopaya awa. Yo na molingami na yo oyo afandi wana. Ondimi ete Nzambe akoki koyebisa ngai banani bino bozali to esika nini bouti. Ondimi yango?
Would you accept the healing of the baby if you would? All right, you can go back to Somerset, Kentucky, where you come from, and be able to make it home. We give Zemo either, baby. If you can believe it.
Oko linga ko yamba lobiko ya bebe na yosoki asali yango. Malamu, boko kiko zonga na Somerset na Kentucky, pa ibuuti. Pebondi maete ya kubika. Ezima yango, ekotika bebe soki boko kiko ndima yango.
When I mention that word, somebody standing back there in the hall from Somerset, Kentucky, praying with a heart trouble, you believe that God would make him well? If you believe it with all your heart, you believe that God would heal and make well.
Tango na lubaki kombo wana motomoko ya kotele makuna na sima na yanganelo auti na Somerset na Kentucky. Azalaki kobondela. Azali na maladi ya motema. Bondimiete Nzambe ya kobiki saye. Soki ondimi yango na motema na yomo bimba, pe ondimi ete Nzambe ya kubiki sape ya kupesa ye nzoto kolongono.
Here, I believe someone's hand come up right along in here, right along. A lady. Yeah, I seen your hand. Am I a stranger to you, lady?
Tala awa. Nabanzi loboko ya moto moko etumba maki na ngambo oyo. Na ngambo oyo. Azali mwasi. Iyo. Namona ki loboko na yo. Oyebinga ite, madame.
I don't know you. We've never met. You believe me to be his servant? You do?
Ngai na yebi yote. Tokutana te. Undimi ete nazali mosali na ye. Undimi.
You got a burden on your heart or something? You believe if God can reveal it to me, you believe it's the same spirit that is in Christ?
Ozali na mokumba moko na motema na yo toli kambo moko ondimiete soki nzambe amoni singa yango ondimiete ezali molimo moko wana oyo ezalaki kati na Kristo.
Your husband sitting there, he believe the same thing too? Would you believe the same thing?
Mobali na yo oyo afandi awa yepe andimi ndenge bongo okondima bongo pe.
It's about your little girl sitting next to you there. That's right. She has cancer, but do you believe that God will heal her? If you do, raise up your hand. All right. Lay your hand over on the child.
Ezali po na mwana na yo ya moke ya mwasi oyo afandi pembeni na yo kuna. Ya solo. Azali na cancer. Kasi ondimi ete nzambe akobikisa ye. Soki ondimi, tombola loboko. Malamu. Tia maboko na yo likolo ya mwana yango.
Lord Jesus, in the presence of your spirit, I condemn the devil as killing the child. I place by faith the blood of Jesus Christ between that killer and the child. Let it live. Amen.
Kolo Yesu, wana molimo na yo ezaliawa, na pameli molimo mabe oyo ezali koboma mwana oyo, na nzela ya kondima, na tema kila ya Yesu Kristo na katikati ya mobomi wana pe mwana oyo. Tika ye abika. Amen.
Amen. Have faith in God, don't doubt. If thou canst believe, all things are possible. If you can believe, all things are possible correctly.
Bondi melanzambe, boti atembete. Soki okoki kondima nyonso ekoki kosalema. Soki bokoki kondima nyonso ekoki kosalema. Nandenge sengeli penza.
Somebody else back there raise up their hand somewhere. You, a lady on the end.
Moto mosusu kuna na sima atombola ki loboko. Na esika moko boye. Yo. Madame oyo kuna na suka.
You believe me to be God's servant? I don't know you, you don't know me. You believe that God can reveal to me what's your trouble?
Undimiete nazali mosali na nzambe. Na yebi yote, oyebi penga ite. Undimiete nzambe akoki komoni sangai pasi na yo.
Would you accept Jesus to be your healer or provider, whatever it is, whatever it is? You believe it then?
Okoyamba Yesu lokola mobiki sito mopesi na yo. Ezala eloko nini? Ezala eloko nini? Okondima yango na tango wana?
All right, then that nervous break that you've had, that's what you had. If that's right, stand up on your feet. If that's right, just so the people will see that it's the truth. All right, it'll leave you now. You go home and be well. God bless you.
Malamu boye kolemba nzoto wana ya kouta na misisa ya moto oyo ozalaka na yango, yango nde ozalaki na yango. Soki ezali ya solo, telema. Soki ezali ya solo, po bato bamona ete ezali ya solo. Malamu, ekotika yo sikawa. Zonga na ndako pe yoka malamu. Nzamba pambola yo.
You're from Kentucky too. That's right. Lady sitting next to you is from Kentucky also. She is also.
Yope uti na Kentucky. Ezali ya solo. Madame oyo afandi pembeni na yo auti yepe na Kentucky. Yepe auti.
I don't know you do it. But I can tell you got something wrong with you. If I can tell you what's wrong with you, accept Christ as your healer.
Na yebi yote, boyete. Kasi na kokiko yebisa yo ete ozali na eloko moko oyo ezali kotambola malamu te kati na yo. Soki na kokiko yebisa yo eloko oyo ezali kotambola malamu te kati na yo. Oko yamba Kristo lokola mobikisi ya nzoto na yo.
It's in your hip. If that's right, raise up your hand. Way up high so the people can see. All right, go home now. It'll leave you. Your faith makes you well.
Ezali na loketo na yo. Soki ezali ya solo tombola loboko. Likolo penza po bato bamona. Malamu zonga na ndako sikawa. Ekotika yo, kondima na yo ebikisi yo.
I challenge you to believe. I challenge your faith to believe.
Natindi bino ete bondima. Natindi kondima na bino ete endima.
Here sits a lady here praying. Got her handkerchief up to her face. I don't know you. God knows you. You're from Joliet, Illinois. You got a tumor. That's exactly right.
Madame Moko Afandiwa Azali Kobondela Azali na Muswale na Ilonginaye na Yebiyote Nzambe nde Ayebiyo Outi na Joliet na Illinois Pe Ozali na tumeur Ezali Penza Bongo.
You might wonder, yes, that's a woman Rosella bra. That's right. Wait, she told me about that, but she never knew I never knew the woman. That's right, this happens to be the woman's faith was great.
Bokoki komituna iyo ye yende mwasi oyo Rosella ayena ye ya solo bozela ayebisaki nga yango kasi ayebaki tete na yeba mwasi yango soko mokete ya solo esalemi kaka ete kondima ya mwasi yango ezalaki monene.
I'll tell you one thing you know that I don't know. You're praying for this child sitting here on the end of the seat that's sick. That's your child. That's right. Amen. You know what I'm pulling out.
Na koyebisa yo likambo moko oyo oyebi ete na yebi angote. Ozali kobondela po na mwana oyo afandi awa na suka ya kiti. Azali kobela. Azali mwana na yo ya solo. Amen. Oyebi ete na yebaki oyo wanate.
There it is. It's the Holy Spirit. Do you believe it? Do you accept it? Then if that's right, what I said about straight is the gate and narrow is the way is right.
Tala yango yo, ezali molimo mosantu, bondimi yango, boyambi yango, boyesuki ezali bongo, oyo na lobina tina ya, ekuke ezali moke penzela ezali kaka, ezali ya solo.
Amen. Jesus Christ, God's Son, is right here now. The Spirit of the living God is right here. Do you believe it?
Yesu Kristo mwana na nzambe azali awa sikawa. Molimo ya nzambe na bomo yezali awa. Bondimi yango.
Amen. Then let you know that I'm not nobody to heal. I'm not a healer. But the Spirit of God just chose me to manifest itself.
Boye pona koyebi sabino ete nazali moto oyo akokiko biki sate. Nazali mobiki sate. Kasi molimo na nzambe nde epona kingai kaka pona komimoni sa yemoko.
I don't have no education. I have no knowledge of anything. But it's His Spirit that does it, you see? And He wants you to know that I've told you the truth.
Na tanga te, nazali na boyebi ya eloko moko te. Kasi ezali molimo na yende esala kayango. Bomoni, pe alingi boyeba ete na lobeli bino solo.
This is the truth, that Jesus Christ makes every one of you well right now. If you believe that.
Oyo ezali solo, ete Yesu Kristo abikisi bino nyonso, sikawa soki bokoki kondima yango.
Now, just as if it worked in Kingston, which the missionaries or whoever it is back there seen it work in Kingston, by the thousands being healed.
Sikawa kaka ndenge, soki esalaki na Kingston, epa iwapi ba missionaire, to... Ba oyo, bazalaki kuna. Ba monaki yango kosala na Kingston. Ba koto ya bato babikaki.
Why won't it work here in this America where we have the way it is now? Why can't we believe it? Because we can't cross that little riffle yonder. Do you believe it? Raise up your hands.
Bona nini kosala te awa na Amerika oyo epai oyo tozali na makambo ndenge ezali sikawa. Bona nini tokoki kondima yango te? Poto zali kokoka kokati sa mwama ya makasi wana kunate. Bondimi yango, botombo la maboko na bino.
Now those same hands lay on somebody next to you. Let me pray for him right here. Don't you have no more doubt in your heart. This will end it.
Sikawa kaka maboko wana, tela yango moto oyo afandi pembeni na yo. Tika ete ngai na kobonde la pona ye longwa na esika oyo. Peko tia lisusu tembete na motema na yo. Oye kosuki sa yango.
Oh, my brother devil. How I wish, how I pray, how I... You might think I'm beside myself. I'm not. I know right where I am.
Oh, la la, Ndeko Neville. Ndenge na zalaki na posa penza, ndenge na bonde laki penza, ndenge na mbala mususu boko kanisa ete na beli mwa liboma, na beli te, na ebi penza epai na zali.
If I could only get this little thing over to you. Do you realize that Jesus Christ, God's Son, here in the midst of the people this morning, right now, present, right now, showing Himself.
So ki kaka na kokoka kososo lisabino mwa eloko moke oyo. Bozali kososo lete Yesu Kristo mwana na Nzambe azali awa elongo na bato na tongo oyo. Sika sikawa. Azali awa sika sikawa. Azali komitalisa.
Well, you say, Brother Branham, you said that. How did I say it?
Eh, okoloba, ndeko Branham, yomo te olobi yango. Nalobi yango ndenge nini?
I don't know you. There's another woman, TB. You're healed, sister. Bless you.
Hey.
I beg your pardon. You're praying for a woman with TB because it's a gray-headed woman. All right. Believe him. All right. He's sharing. It's his presence.
Na yebi yote. Mwasi mosusu azali na tuberculose. Obiki ndeko mwasi. Apambola yo. Limbi sangai. Ozalaki nde kobondela po na mwasi moko azali na tuberculose. Po mwasi yango azali na suki ya mpembe. Iyo. Malamu. Ndima yango. Malamu. Azali awa. Ezali nde bozali na ye.
Now here's what he said. These signs shall follow them that believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover.
Sika watala oyo ye alobaki, bilembo oyo ekozala na ba oyo bakondima. Soki bacheli babeli maboko bakobika.
How can he lie? See, it ain't on him, it ain't on me, now it's on you. Now you believe.
Ndenge nini ye akokiko kosa, bomoni? Etali yete, etali ngaite, etali nde bino, sika wabino bondima.
I'm looking at a little woman sitting back there just now. She's got a lot of faith. Her and her husband just newly come to the Lord.
Nazali sika kotala mwa mwasi moko afandi kuna na sima. Azali na kondima mingi. Yena mobali na ye bauti kondimela nkolo sika.
She sat right in this meeting, had a rupture. The doctors go to operate on her just before, and her baby was fixing to be born.
Afandi ya wanalianga nyoyo. Azalaki na erni. Oyo monga ngalingaki apasola liboso. Pe bebe na ye akoma kipene yako botama.
And the doctors go to operate afterwards. But the baby was born and they can't find no hernia no more. It's all gone.
Pe monga ngalingaki asala ye lipaso simana yango. Kasi bebe yango abotama kipe bazali lisusu komona hernia yango te. Nyonso limwe.
See, why she just sat like, she never was up here at the platform like that. She just sat back there and believed. Is that right, Mrs. Green? I believe it is back there. That's right. See your hand?
Bomoni, pona nini, afanda ki na ye kaka lokola, atikala komata ata awa netumbelote. Afanda ki kaka wana na simape andima ki yango. Ezali bongo, Madame Green. Nabanzi, ezali ye. Kuna na sima, ezali ya solo. Bomoni loboko na ye?
The doctor can't even find the rupture. It's all gone. Why, she believed it, just stepped out and said, it's right.
Monganga, ako kukali susu komo na erni yango te, nyose limwe, pona nini, andimaki yango, atelemaki ngwipe alobaki, ezali ya solo.
Now you do the same, and every affliction you've got will have to leave.
Sika wabino pebo sala ndenge wana, pe mpasi nyonso bozali na yango eko senga esila.
God, who can send something into a human body to that phantom of that serpent bite that was in that man's foot, poisoning to kill it? He can stop it and kill it right there. How much more can He kill the sicknesses in your body?
Nzambe oyo akoki kotinda eloko moko na nzoto ya moto kino ebeta elima. Yangenge ya nyoka oyo ezalaki na kati ya lokolo ya mobali wana na ngenge pona koboma ye bongo kokoka kokanga yango pe koboma yango se wana mbala moko koleka boni ye akoki koboma maladi kati na nzoto na bino.
Because that man was in distress and he had to have help. You've got to too. If you don't have it, you die.
Pamba te mobali wana azalaki na mpasi pe asengelaki na lisungi. Yopo sengeli na yango. Soki ozui yango te okokufa.
Now keep your hands on one another. Don't you pray for yourself. You pray for the person next to you. That's Christian like.
Sika wabotika maboko na bino ezala kaka ba moko likolo ya ba mosusu. Kobondela po na yo moko te. Bondela po na moto oyo azali pembeni na yo. Kibo Kristo ezalaka nde bongo.
Learn this. Learn this that as you do to others, you do to Christ. When you be good to somebody else, you're being good to Christ.
Hallelujah.
If you mistreat somebody else, you're mistreating Christ.
Yekola likamboyo, yekola likamboyo, etendenge okosala epai na bato mosusu, osali yango nde epai na Kristo. Tango ozali malamu epai na moto mosusu, ozali malamu epai na Kristo nde. Soki onyokoli moto mosusu, ozali nde konyokola Kristo.
Oh, if I could only get this to be go over, if I could just let the people see it, what I'm looking at, what I'm feeling, and what I know this going on, see?
Oh, la la. Oh, soki nakukaki bobele kopesa bino yango. Soki nakukaki atako sala ete batoba mona yango. Oyo nazali komona pe ndenge nazali komiyoka. Pe oyo nayebi ete ezali kosale masikawa. Bomoni.
How Christ is pushing after that message this morning to get right down into the hearts of the people and create something. Not an excitement, not an emotion. It comes with it. But to create an undying faith there that won't say, give an inch to the enemy.
Denge Kristo azali kotindika sima ya liteya ya tongo oyo po ekota penza na mitema ya bato pe ekela eloko moko kuna na kati. Kotuntuka te. Koningana te, eyaka elongona yango, kasi mpo eke la kondima moko kuna oyo ekufaka te, oyo ekoloba te. Ekotike la moyini ata eteni mokete.
Now he'll hear my prayer, he'll hear yours. You pray for one another now, while I pray for all of him.
Sikawa, akoyoka libonde linangai, akoyoka oyo yabino. Sikawa, bobonde la ba moko pona ba mosusu. Wana nazali kobonde la pona bino nyoso.
Oh Lord, this great crucial moment, we realize that this is going to mean the difference between death and life to many.
Hey, Nkolo, ngonga ya mutu ya monene oyo, tososo liete oyo, ekotali sabokese ni kati na kufa pebo moi, pona bato mingi.
And I tremble in thy presence, for I know, Lord God, that I must pray with all my heart.
Pe nazali kolenga liboso na yo. Pamba tena yebi Nkolo Nzambe ete nasengeli kobondela na motema na ngai mobimba.
I realize that even though that there may not be a sick person in our midst in another 5 minutes, that every person here will recognize that you're here.
Na sosoli ete ata soki esalemi ete moto ata mokote ya bokono azala awa na miniti mitano oyo ezali kolanda. Ete moto nyonso awa, akososo la ete yo ozali awa.
Here they stand this morning, Lord. Let them people raise up their hands who knew that I know them not and nothing about them. But your spirit knows them.
Bango yo batelemi na tongo yonkolo, tika ba oyo batombola maboko na bango. Ba oyo ba yebaki. Ete na yebi bango te, pe ata eloko moko te oyo etali bango, kasi molimo na yo ayebi bango.
Do you know the secret of their heart? How much more do you know their afflictions and their sufferings?
Oyebi sekele ya mitema na bango, koleka boni oyebi bampasi na bango pe minyoko na bango.
Then Lord, let it be today, let it be even now that your spirit will touch their sick bodies.
Amen.
Grant it, Lord, they're praying one for the other.
Boye Nkolo, tika ete salema lelo. Tika ete salema atasika wa ete molimo na yo, esimba nzoto na bango yo ezali na bokono. sala yango nkolo bazali kobondela bamoko po na bamosusu.
And I pray, dear God, that the Holy Ghost will make it so real to them that they'll never disbelieve it again.
Pe na bondeli nzambe molingami ete molimo mosantu akomisa yango solo penza epai na bango na lolenge ete bakotia lisusu tembe na yango te.
And there is another sickness, Lord, which is far greater than this physical sickness. It is a spiritual sickness. May every heart be opened.
Pe bokono mosusu ezali nkolo oyo ezali penza monene koleka bokono ya nzoto oyo ezali bokono ya molimo. Tika ete motema moko moko efungwama.
Lord, how can it be that you stood there by the side of Abraham and performed the same thing, told Sarah, which was behind you, the scripture says. In the tent, she laughed and you told her.
Kolo ndenge nini ekoki kosalema ete ozalaki kuna pembeni ya Abraham, pe osalaki se likambo moko oyo, olobaki na Sara oyo azalaki na sima na yo, ndenge likomi elobi, kuna na kati ya hema, asekaki, pe oyebisaki ye yango.
And Abraham recognized that that was Elohim, the great God. In a few minutes, you were disappeared out of his sight.
Pe Abraham asosolaki ete zalaki Elohim, nzambe monene. Simana miniti moke, olimwaki liboso na ye.
And Lord, when Jesus stood and did the same thing, and said you called Abraham your father, and yet you say you know the scriptures.
Pe nkolo, tango Yesu atelemaki kuna pe asalaki likambo moko oyo. Pe alobaki, bobengaki Abraham tata na bino, pe lisusu bolobiete boyebi makomi.
Said you do err not knowing the scriptures, neither the power of God. And they called him Beelzebub.
Alobaki bozali na libunga apamba te boyebi makomi te na nguya ya nzambe pete. Pe babengaki ye Belezebula.
But you promised that in the last days that you'd pour your spirit again. The prophet said in the evening time it shall be light. And here we are.
Kasi olakaki ete na mikolo ya suka okosopa lisusu molimo na yo. Mosakoli alobaki na tango ya pokwa pole ekozala. Pe biso oyo.
When this illegitimate world is tumbling under sin like a drunk man staggered home at night, soon she'll be blown into mists. There'll not even be volcanic dust hardly left of it. And we see the time ticking away.
Wana mokili ya mbindo oyo ezali kotenga tenga na kilo ya masumu. Lokola molangu masanga oyo ezali kozonga na ndako na butu. Kala mingi te ekopanzana. Ata putulu ya volkan ekotika la penza te. Pe tozali komona ndenge tango ezali koleka.
Oh God, take every doubt away from us. Move us into that cycle just now. Come Holy Spirit.
Eh, nzambe, longola tembe nyonso kati na biso. Kotisa biso na kati ya sikle yango sikawa. Yaka molimo mosantu.
Hold out your great wings. Brood over this little audience of people just now. Let yourself saturate into their hearts. And let them know that you're in divine presence. That it's you. I'm the Lord who heals all thy diseases.
Fungola mapapuna yo minene, mitandali kolona mwa yanganelo yabato oyo sikawa. Pe omitondi sa meke kati na mitema na bango. Pe sala ete baye baete ozali kati na bozali ya bonzambe. Oyo ezali yo, nazali yawe oyo abiki saka maladi na abino nyoso.
May your presence do something to their heart that'll cause them to go from here this morning believing with all that's in them. May every sick and afflicted person be healed.
Petika ete bozali na yo esala likambo moko na mitema na bango. Oye kosala ete babi maawa na ntongo oyo. Kondimaka na nyonso oyo ezali kati na bango. Petika ete mobeli pe moto na mpasi nyonso abika.
For as your servant I stand and condemn every devil. Condemn the sickness, condemn Satan.
Pamba te lokola mosali na yo, na telemi pe na pameli milimo mabe nyonso. Na pameli bokono, na pameli satana.
You have lost and you're nothing but a bluff. And we call your hand on it this morning in the name of Jesus Christ.
Olongami pe ozali na yo kaka mokosi ya pamba. Pe tozali kotalisa yo yango polele na tongo oyo na kombo na Yesu Kristo.
And as his servant preaching his word and telling the people the truth that to get right and to line up with God's word, I condemn you, Satan, in the name of Jesus Christ.
Pe lokola mosali na ye oyo ateya kaliloba na ye pe ayebisaka bato solo. Ete bami sembo la pe bami tia na molongo na liloba na nzambe. Na pameli yo satana na kombo na Yesu Kristo.
Depart from every one of these people who's come from far and near to be healed. You get from this audience and from this people, I adjure thee by the living God.
Longwa na moto moko moko awa oyo bauti, mosika pe oyo bauti pembeni. Po babiki samananzoto, bima kati na yanga nelo oyo pe kati na bato oyo, na pesi yo mitindo na nzela ya nzambe na bomoi.
And the Bible said the affectionate, fervent prayer of a righteous man shall avail much. And many righteous men have their hands laid on the sick this morning here.
Pe Biblia elobi libondeli ya etingia ya moyenge bene ezalaka na nguya penza. Pe ba yenge bene mingi batie maboko na bangoli kolo ya babeli. Awa na tongo oyu.
Oh, Satan, you would like to get him to think it was me. Then you take the glory from them, but it's their faith in God too. They believe God, and you'll have to move by their faith.
Oh, Satan, olinga kiete bakanisa ete ezala kingai. Bongo ozwa kembo kouta na bango. Kasi ezalinde kondima na bango epai na nzambe. Pe bandimeli nzambe. Pe otinda mimu kobi mananzela na kondima na bango.
Amen. So take your journey away from here and go into outer darkness where you belong. I condemn you in the name of Jesus Christ by the authority of God's Bible, my commission by an angel.
Naboye kanga bisaka na yo pe longwa awa. Kende kuna libanda na mokili ya molili na esika oyo ezali pona yo. Na pameli yo na kombo na Yesu Kristo. Na nzela ya bokonzi ya Biblia ya nzambe. Na etinda na ngai na nzela ya mwanje.
Now go in the name of Jesus Christ and let them be free. Amen.
Sika wa kende na kombo na Yesu Kristo, petika bango bazala na bunsomi. Amen.
Do you believe?
Amen.
All your hearts that you're healed, raise your hands. Say, I now accept Jesus Christ as my healer. All shadows has vanished from me. I now accept him in the fullness of his power, in the blessedness of his presence. Amen. I accept him.
Bondimi, na motema mobimba ete, bobiki na bokono. Tombola loboko loba, na yambi Yesu Kristo sikawa lokola mobiki si yanzoto nangai. Molili nyonso etiki ngai, na yambi yesikawa na litondi yanguya na ye. Na kupambola maya bozali na ye, na yambi ye. Kondima na ngai, etali epai na yo. Yo mwana mpate ya Kalvari. Nzambe mubikisi. Sikawa yoka ngai wana nazali kobondela. Longola masumu na ngai nyonso. Otika tete na bunga lisusu. Musika na yo.
Let's raise your hands real sweetly to him now.
Sikawa totombola maboko na bopolo nyonso epai na ye sikawa. Wana na bomoi akotambola na banzela ya molili. Emawa ezingi ngai. Yozala mukambi na ngai o nzambe. Tinda ete molili ekoma pole. Longola somo pe kubanga nyoso. Otika te ete nabunga nsusu usika na yo. Ngolu monene.